Inkosi kusikelele mzalwana, bhotani kusasa nje izihlobo. Kushushu kakhulu ukuba kulo mnquba ngale ntsasa, kodwa kuyintsikelelo kakhulu ukuba lapha. Ndivuya kakhulu ukuba sibe sinokungena apha namhlanje ngale nkonzo. Ndibe bendisazi ukuba ndiyakubana ukufundisisa ngoku ngeziveki zimashumi asixhenxe zikadaniyeli. Sona ziya kunxibelana nomyalezo uphela ngaphambi kokuba siye kumatywini asixhenxe. Oko kuthi amatywini asixhenxe, izibetho zisixhenxe, amaxilongo asixhenxe, oye abathathu umfazi elangeni ukulahlelwa ngaphandle komtyholo obomvu, ikhulu elinamashumi amanesi lamawaka lityiniwe. Konke oko kwenzeka phakathi kweli xesha. Waye bendicinga ukuba ndiya kube ndifake oku phakathi kuqala. Ngoku kushushu asisimiselanga ukuhlala ixesha elide kakhulu kangangoko nje sinoba nako. Yaye eli xesha lemozulu elungileyo esiqhelweni ngexesha lemozulu embi kuxa abantu bangaqhubi inkonzo ngokude kakhulu. Kwaye ingakumbi bebonke banamagumbi aneziphosisi zobushushu njalo njalo apho kuhlaleka kamnandi, sinqwela ukuba sibe besinaso kodwa ngeli thuba asinaso. Abaninzi boba omkhulu bethu babehlala phandle kwilanga elishushu. Xa ndicinga ngokucela uxolo ebantwini ngenxa ungabi nagumbi lineziphosisi zobushushu, iingcinga zam zihlala zibuyela emva eAfrika. Apho babehleli khona kwezo zitshingitshane babe abafazi benenwele ezijinge ebusweni babo, bahlale apho kokubini ebusuku nasemini bengemki ukusuka apho bebengqengqe khona, bengadli bengaseli kungekho kwanto, bahlale kanye apho ukuze nje babambe ilizwi okanye amabini njalo emva kwethutyana elenkosi. Ndicinga ngeMexico xa kushushu kangaka, eneneni ndahlala kwigumbeli lesiphosisi sobushushu ndazama ukuzenzela umoya kwakungeshushu ngako. Ndaze ndabona abantu bengena apho ngentsimbi yethoba kusasa loo ndawo inkulu yezemidlalo kungekho zitulo zakuba kuhlalwe kuzo. Abantu abagulayo, abagula mpela besifa begula ngumhlaza amathumba ahlumayo, noomama abagulayo abancinane intsana ezifayo nayonke into beme kanye apho kwelo langa libilayo kungekho mthunzi naphi na, oyame omnye komnye ukususela ngentsimbi yethoba kusasa kude beyethoba ngoko kuhlwa ukuza kuva nje isithuba samashumi amathathu emizuzu ngetoliki babone imisebenzi yenkosi. Bahlale apho balinde befake ezo zinxibo zakudala zinzima bezinxiba ebusika nasehlotyeni kuphela kwazo abanazo. Ndize ke ndicinge ngokulala apho phandle kuloo mahlathi nendlela ababesithi bezise abo bantu bagulayo babangenise ababengakwazi nokushukuma. NaseIndia xa babeye babafumbe apho phantsi baze bangqengqe omnye phezu kwalowa, omnye phezu kwalowa ngolo hlobo beneqhenqa nezinye izifo. Apho babeye babarhuqe bebangenisa bebakhupha ezitratweni babalalise kwelo langa lishushu lishushu kakhulu, amalanga etropiki, iindawo ezinemozulu eshushu kakhulu tshingitshane zemvula nemibane ilanyaza nezinto ezinjalo. Babeye bangqengqe kanye apho kwelo langa nesitshingitshane nayo yonke into, bangakhe basuke kungenjalo bakhalaze nje bazame ngokufumana ilizwi likaThixo njalo ethubeni into ethile ukwenzela umphefumlo wabo. Ngoko singathini ukucela uxolo ngale ntsasa, sinophahla phezu kwentloko yethu amaphiko okwenza umoya ebaleka, simele ukuba nentloni ukuba siyakhalaza ngaloo nto. Ngoko ndikhumbula ungekudala kwixesha elidluleyo eziqithini kwezinye zeziqithi zakwilwandle zasemazantsi ndandiqhuba inkonzo ngobo busuku, kwaye oh kwafika isitshingitshane semvula ndizange ndisibone isitshingitshane esinjalo. Ukulanyaza okunye kombane emva kokunye kubethe likhanye ilizwe, nendlela imimoya ibhudla ngayo ngokude imithi ibe yayilele emhlabeni. Ndathi ke ba ndisenokuyikhulula isuti yam ngokuba kuyibakho mntu phaa ezantsi. Kwimizuzwana embalwa imoto encinane yadeda isiza emnyango, kwakho umntu onkqonkqoza emnyango elungele uhamba. Ndaze ndathi kulo mfana wayekwazi ukuthetha isingesi, ndathi kukho umntu okhoyo phaya. Wathi awunako nokungena nditsho kwisithuba esingangesakhiwo sasedolophini salaa ndawo kwibala elikhulu lebhola. Ndaze ndathi uthetha ukuba abantu baphume phandle olo hlobo, ndathi kwesi sitshingitshane semvula. Bathi bafuna ukuva ngoThixo. Ndaze ndehla ndaye apho kwakho amanenekazi amantombazana aselula akubudala obuphakathi engagigitheki ehleka edubulisa intshungama encokola ngabafana athandana nabo. Lonke ilizwi babehlala kulo bangakhe bahambe bahlale nje baphulaphule. Kukhe kwenziwa nje ukubizela ngaphambili abagugukayo ukwenzela nje ukubizelwa isiguqweni ngamawaka ayephakama, inyembezi sihla ngolo hlobo okuphuma emehlweni abo, izandla zabo beziphakamisele kuThixo befunela imiphefumlo yabo inceba. Amantombazana aselula namakhwenkwe aneshumi elinesixhenxe, ishumi elinesibhozo obudala ngokunzima ufumana abantu abadala noba baphulaphule uyabona ukukubonisa ukuba kukho nto sinokukhalaza ngayo makubulelwe kuthixo ewemhlekazi singathanda uyenza yonke into ibe yexesha langoku njengayo yonke imelika kodwa sinayo ngolo hlobo siyakwenza njengoko sinako ngoku ndinento encinane endiyiqapheleyo endingathanda ukuyenza kulo mnquba kwakhona bangaphi abanazo ibhayibhile phakamisa isandla sakho
Good. Let's turn to Psalms 99.
Kulungile, masikhile kwindumiso amashumi alithobane toba phambi kokuba sithandaze. Sasidla ngokuyenza le nto mzalo Neville kwiminyaka eyadlulayo. Andazi nokuba senifundile indumiso ngale ntsasa? Hayi, ndingathanda ukukhe ndenze njalo ibandla lifunde indumiso ethile. Ngale ntsasa xa bendihleli kwigumbi lam lokufundela, ndicinga ngalo myalezo nelizwi. Ndiye ndacinga uyazi kungalunga kwakhona ukuba ndibenze bonke bafunde indumiso ndiyithanda ngokukhulu loo nto isizathu sokuba ndibe ndifike emva kwexesha kancinane kukho umnxeba ovela kude abathe bandenzela wona uvela chain ngoko naso isizathu sokuba ndibe ndenze njalo ngengoku ngeli thuba nityhila kule ndumiso ndinezibhengezo ezithile ezimele ukwenziwa endisandula kuzinikwa indumiso amashumi alithoba anethoba Ukusukela ngoku zonke izibhengezo ezibhekisele kwiinkonzo zalapha emnqubeni nokuba zezemvuselelo ziya kuzazivela eofisini eJeffersonville nabani na onqwenela ukwazi malunga nezo nkonzo makabhalise okanye anikezele ngegama lakhe nedilesi azibeke phezu kwepulpite ekuvalweni kwenkonzo yangokuhlwa nje Isibhengezo siya kuthunyelwa kuwe kwangethuba ukuze wenze amalungiselelo okuza kwezo nkonzo. Oko kukuthi ukuba kukho umntu kwithuba elizayo ofuna ukwazi ukuba siya kubambela phi na inkonzo. Sinenkqubo emisiweyo eofisini phaya ngoku yokuba ungabhalisa nje igama lakho nedilesi apha siya kukuthumela ikhadi ke kwangaphambi kwexesha ukuze wazi uba kuphina apho iinkonzo ziqhubeka khona kwakunye nengongoma ekuthethwa ngazo ngokuqinisekileyo nantoni na enye ekhoyo ukuba unganalo ithuba uyabona ukubani nandawo isemthethweni sivela kuyo omnye uthetha le nomnye athethe le yani aninakuyifumana uyabona ngoko makuthi bhala igama lakho nedilesi ulibeke apha aze ubilli paul Altabate alkhuphe ngoko bekubuziwe kananjalo ukuba zisaye kubakhona mzalo Branham ngaba useza kuba nazo ezinye iinkonzo zempiliso kulo mnquba zinokucalulwa kwengcinga hayi hayi ukucalwa kwengcinga kuya kukhutshwa yenye leyayibhodi yethu sinomzalwana Neville apha onesipho sokuprofeta oprofetayo kwabo bagulayo abazise izinto abaswele ukuzazi kwaye sinomzalwana ogama linguHickenbotham omnye owayengosayinela izimali wakhonza ngokuthembeka kwelo bhunga andimboni ngale ntsasa kodwa esiqhelweni uba naso isipho sokuthetha ngelwimi nenenekazi elincinane elibizwa ngokuba ngu-Agenbright udade omncinane uthandekayo onesipho sokucacisa ilwimi kwaye le miyalezo iyaqondakala ukuba yekathixo ngoba ngenene ayizi ngokuphumileyo kulungelelwano ihleli ngokolungelelwano kanye uya kuthi ke nje ukuba zande ezipho siya kuzama ukukufumana ukuzibeka sizibuyisele kanye ebandleni indlela yokuziqhuba kwaye ndiza kubonana nabo kwakutshanje ukuze iinkonzo zibe nokuqhutywa ngolungelelwano nje olugqibeleleyo lwenkosi kangangoko sinokwenza yenziwe ngokugqibeleleyo kodwa aba bantu bathandekayo utsho ummelwano wam unkosikazi Woods onomboko ogqunyekwe apha phezulu nesishicileli mazwi phaa emva ukuze ashicilele inkonzo ngabom ukuze nje afumane loo myalezo ayibhale phantsi ukuze ibonwe ukuba inene na okanye hayi yabona indlela ihlola ngayo leyo ndiyamazi unkosikazi Woods ukuba ungumfazi onyanisekileyo yaye undixela ngezinto ezininzi ezithethweyo ezenzekayo ngoku sinombulelo ke ngoko ngaloo nto kukuphumzeka unjani oko ke kum ekhaya ndawungena ekhaya ngoko olwacalulo lweengcinga kwicala lokuprofetha liyandigqiba nje yaye ngoko ke uthixo uthe wandithumela ukuphumzeka ngenxa yaloo nto ngesiprofeto nokuthetha kwelwimi nokutolika nto leyo isisiprofeto nto leyo isisiprofeto uthetha ngelwimi zimbini iindidi zabantu abaprofethayo omnye uyathetha omnye ngokuqonda oko kuthethwa ngulowo ngelwimi elingaziwayo utolika ngokuchanekileyo ukuze ngoku sibe sinayo yonke imihlalonto kuyo yonke inkonzo apha xa sinomgca ukuthandazela enkonzweni. Ngoku kothile unokuthi abuze wabuza malunga nesipho. Ewe, ndinaso kodwa ngolo hlobo kuphela kwendlela endisisebenzisa ngayo kukudliwanondlebe lwabucala endinalo kwaye ukuze ndibafumane ndiyakholwa banayo phaa emva kwibhodi yesaziso. Ukuze umele ukufumana imvume ubeke ixesha lakho ngolungelelwano ngobhili Paul unyana wam. Ukulungiselela apha ungenjalo kwinkonzo esemva kwale ngaphandle emsebenzini okushumayela naphina umele ukuba nekhadi elincinana yakuthi uBilly Paul akunike lona. Ukuba kukho into ethile ebomini ongayiqondiyo ungazi uba ungakhululeka kanjani nakuyo ube uzungula ubulumko benkosi, ngoko yithi bonana noBilly Paul unyana wam ongunobhala yaye uya kunika ikhadi elincinane akumisele umhla nexesha. Ke ngoko xa sithi sibe nolo dliwanondlebe ngoko kuya kube kuxa siyakungena kunye inguwe kuphela kunye nam ukuze kuba ngabafazi abezayo uyakungena kunye nam nenkosikazi yam. Ukuze ke wena siya kufumanisa sifune inkosi siyixele ukuba umelwe kukwenza ntoni na. Ngoku ezinye iziganeko ezincinane nezinto ezinjalo ezilolo hlobo zinikezelwa kumzali uNeville nomzali uHickenbotham nodade uAgenbride nabanye abathetha ngelwimi batolike balapha ebandleni. Ngoko ke siya kuluthanda olo hambo. Ndiyakholwa kwa yayinguYitro owathi kuMoses ngenye imini, yabona, masithathe amadoda amakhulu athile. Waze umoya kaThixo wathatyathwa kuMoses wabekwa kuloo mashumi asixhenxe amadoda amakhulu aze aprofeta. Kodwa yayizizinto nje ezizezinkulu nezinzima ezeza kuMoses yedwa. Ngoku asingoMoses thina singengawo naloo madoda amakhulu, kodwa sisakhonza uYehova uThixo kwangaloo ntsika yomlilo inye isikhokelela kwilizwe ledinga. Ngoke ewe iyakuba enye siyakubakho iinkonzo eziyakuba zezokutolika ukucalula kwengcinga okuya kuthi kubekho eziya kundinika ithuba ngoko lomthandazo nokufunda kwiintsuku endaziyo ukuba olo dliwanondlebe luyakubakho ndihlale ndilungele lona. Ngoku nikhumbule uBilly Paul Branham ongunobhala wethu wasentsimini uyakuthi ixhonyiwe kwibhodi yezaziso phaa emva ngabasayinela izimali. Ndinento ebhalweyo apha yokwazisa loo nto ukuze kuxelwe abantu ukuze bafunde kwibhodi yezaziso xa bephuma. Ngoku kusasa nje sinesifundo esikhulu yaye ngokuhlwa siya kuzama ukuqhubela phambili ngaso kwaye kuba inkosi ithandile kwixa wezayo ibe sesinye singene kuso. Bendingazi ukuba sinzulu kangaka na ndade ndafunda ngaso kwaye ziseyimfihlelo kum nangoku. Ke ngoko ndixhomekeke nje enkosini. Ngoku ninani nazo iibhayibhile zenu masityhile kwindumiso amashumi alithoba anethoba. Yaye ndiza kufunda umqolo wokuqala ibandla lifunde ivesi yesibini size ke siyifunde kunye ivesi yokugqibela. Siqhubela phambili mna eyokuqala ibandla yesibini mna eyesithathu ibandla yesine kumqolo wokugqibela ngoko siya kufunda kunye sonke. Masiphakame ke njengoko sifunda ilizwi likaThixo.
The Lord reigneth. Let the people.
UYehova ngukumkani ziyagunqa izizwe ulohlala ekherubini yashukuma ihlabathi. UYehova mkhulu eZiyoni uphakamile ngaphezu kwezizwe zonke.
Let them praise.
Baya kulibulela igama lakho elikhulu eloyikekayo ngoba ungcwele yena. Amandla okumkani athanda ukusesikweni uwazimasile wena ngokuthetye wenze ukusesikweni nobulungisa kwaYakobi wena. Mphakamiseni uYehova uThixo wethu niqubude esitulweni senyawo zakhe ngoba ungcwele yena. OMoses noAaron phakathi kwabingeleli bakhe noSamuel phakathi kwabalinqulayo igama lakhe baye babiza kuYehova ubaphendula yena.
He spake unto them in the
wathetha kubo esemqulwini welifu. Bazigcina izingqino zakhe nomiselo owabanika wona. Yehova Thixo wethu wabaphendula wena ngoba nguThixo oxolelayo kubo ongaziphindezeliyo iintlondi zabo. Mphakamiseni uYehova uThixo wethu niqubude entabeni yakhe engcwele ngoba ungcwele uYehova uThixo wethu. Masithobe iintloko zethu. ngenyaniso nkosi la mazwi abhalwe akrwelwa sisicaka sakho uDavide kwindumiso eza kuwe. Wena uhlala ngaphakathi kwekerubi, ungcwele wena nentaba yakho ingcwele. Masondele ngentliziyo esifefiweyo ngegazi lenkosi uYesu. Sinesazela esinyulu sinokholo nengqiniseko yokuba sizayo ebusweni bukaThixo wethu. Mabathi abaphulaphuli ngale ntsasa babe nentlonelo. Vula iindlebe zethu zokuqonda. Thetha ngathi ngobulumko ukuze sibe nokwazi uba simele ukuziphatha kanjani nangale mihla ebusweni bakho. Sithanda ukucela Thixo wethu uba utyhile kuthi ezi zinto zifihlakeleyo bezihleli zifihliwe yonke le minyaka. Njengokuba sisondela kwawona anyanisekileyo amazwi andilisekileyo. Wakhe wathetha ngawo xa ulapha emhlabeni wathi, lo ufundayo makaqonde. Ngoko siza ngeyona ndlela yofefe kuwe nkosi yaye sizungula ubulumko bakho. Singazi nje emasikuthethe, sibeke ngokulandelelana apha izibhalo ezimbalwa yaye ngokona kundileka noxhomekeka ngophele kuwe silindele impendulo. Nokuba kukho njongo yimbi ingekuko ukuze sibe nokwazi lixa esiphila kulo ukuze sibe nokulungiselela izinto ezinkulu ezizayo. Awunakusipha loo nto nkosi? Egameni lalowo wasifundisa sonke ukuba sithandaze senjenje. Bawo wethu osezulwini, malingcwaliswe igama lakho, mabufike ubukumkani bakho, makwenziwe ukuthanda kwakho nasemhlabeni njengokuba kusenziwa emazulwini. Siphe namhla isonka sethu semihla ngemihla. Usixolele amatyala ethu njengokuba nathi sibaxola abo banamatyala kuthi. Ungasingenisi ekulingweni, sihlangule enkohlakalweni, ngoba bubo bakho ubukumkani namandla nozuko kusekuwo amaphakade. Amen. Hlalani phantsi. Ngoku ukuba kukho umntu ofuna ukukhulula ibhatyi yakhe kuni madoda, wamkelekile ukwenza njalo. Kwabo ke bemiyo jikelele emacaleni odonga, uba iinyawo zithe zaqaqamba, uba khululeka nje kubeni ukhe ujikeleze. Ke ngoku ndiyacinga ukuba abantwana bafuna ukuya kumagumbi abo okanye ingaba sebekhutshiwe. Umlungiseleli uthi ngenxa yokuba isihlwele sisikhulu amagumbi azele, ngoko asinabanaso isikolo secawe sabancinane. Yaye singavuya ukuba nina bafo abancinane ngoku ningasebenzisana nathi. Njengoba ngale ntsasa sizama ukuba nawo siqale omkhulu umyalezo omangalisayo endiqinisekileyo ukuba uya kuthetha lukhulu kootata noomama nakwabo bacingayo balapha, nditsho nakuni bancinane. Ngoko sisondela kuwo ngentlonelo enkulu. Ukuba inkosi ithandile, ngale ntsasa sithabatha ingongoma yeveki ezimashumi asixhenxe zikaDanieli. Kwaye ngale ntsasa sithetha ngoDanieli ekuthinjweni noGabriyeli ebhabha ukuza kumyalela malunga nelixa elizayo. Wathi uDanieli esesemthandazweni, uGabriyeli ingelosi yeza kumyalela. Ngokuhlwanje ndifuna ukuthetha ngenjongo entluntandathu yotyelelo lwakhe. Iingongoma ezintandathu ezahlukeneyo ezimele ukuziswa kusihlwanje oko wayezele kona uGabriyeli. Kwicawa elandelayo inkosi ithandile, ndifuna ukuthabatha isizathu nexesha lezigaba esisixhenxe zebandla nokuba zixesha nini na nokuba simiphi na namhlanje. Leyo ke iya kuba kwintsasa yecawa ezayo inkosi ithandile. Ngoku isizathu soku ndizise ukuncinane okubhalweyo endikuthabathe kwimiyalezo yam embalwa edlulileyo.
And this morning I want to.
Kwaye ngalentsasa ndifuna ukuyinxibelelanisa ngokuba lo ukushicilelo lwekhasethi eyakuthi iye kwihlabathi liphela kwizizwe ezininzi. Kwaye esiqhelweni isizathu sokuba ndinxibelelanise nodlulileyo kungenxa yokuba mhlawumbi umntu othile uyakuva ikhasethi okokuqala angabi nakuqonda ukuba bendithetha ukuthini naxa ndibhekiselele kwinto ethile eyenye. Ngoku sekuzinyanga sifundisisa incwadi yezityhilelo, isityhilelo sikaYesu Kristu. Siphumele ngaphaya kwezigaba zebandla. Izahluko ezithathu zezityhilelo yayizizigaba zexesha zebandla. UYohane waqwilwa kwesesine nesesihlanu isahluko, waze waboniswa izinto eziya kwenzeka emva koku.
Now on the sixth chapter he drops down.
Ngoku kwisahluko sesithandathu uwela phantsi emhlabeni kwakhona ukuze ukubona izinto ezenzekayo eziya kuqhubeka ukusuka kwisahluko sesithandathu ivesi yokuqala kude kube kwisahluko se19 umqolo wa21. Apha ke kungena amatywina, izibetho, oyeha, inkumbi, umfazi elangeni, ukhahlelelwa ngaphandle kwenamba yobomvu, ukutywinwa kugqitywe ngekhulu lama44 lamawaka, nazo zonke ezi zinto. Le ibiyiveki yokufundisisa kakhulu. Izolo imini yonke kube nzima nokuba ndimke egumbini ndizama ukufundisisa. Kwaye into ebalulekileyo ngexesha lokugqibela, abantu abaninzi ekudala belapha ebendicinga ndithe nje bangabe veki ezingama70 zikaDaniel, kodwa bendingazami kuzirhasela kukuzicacisa. Kodwa ngeli xesha ngoba balo lukaThixo ndithabathele kum ukuzama ukucela inceba kaThixo ukuze ndibe nokuzizisa ebantwini. Apha ke ndifumanisa izinto endingazi nento enye ngazo. Ke ngoko bendifunda incwadi kaGqirha Larkin, incwadi kaGqirha Smith nemibhalo kaGqirha Scofield. Iincwadi ezahlukeneyo eziphawula ngokubhalweyo zamanye amadoda kuyo yonke indawo, kodwa andikwazi ukuzihlanganisa ezawo ukuze kuphume into eyiyo. Yabona, ngoko ngale veki ndiyaceba bendityele ithala lencwadi eKentucky malunga nenzululwazi yasezinkwenkwezini nekhalenda zamaxesha zakudala. Ndithabatha kumathala encwadi njalo njalo neencwadi zakudala bendinokuzifumana. Ukuza kufika kokuncinane ndinokwenza ithemba lam ke ngokupheleleyo likuYesu Kristu ukuba uya kutyhila kum. Ngoku andifuni kuthi ndazi oku nokuthi ndiyakwazi nokuya, uyayazi intliziyo yam, uyandiphulaphula. Kodwa ndiyawufuna ukuze ndibe nokukhanyisela abantu bakhe. Ngoke ndiyakholwa ukuba uya kundinika wona. Andikazi, kodwa ndithembele kuye malunga necawa ezayo, kuba eso iya kuba sisiqendo esibaluleke kakhulu kwicawa ezayo ukwazi nokubeka ngendawo lo70 eveki. Nganye inendawo eyahlukileyo, kwaye xa uqhuba uhamba uza kuzivelisa zonke, aziphumi ngendlela enye eyiyo, azithi ngqo ngokufanelekileyo, azikwazi. Ke ngoko ke ndisenokungachani ngokuko, kodwa ndiza kuthembela enkosini malunga noko. Yaye ndikhumbula ngoSolomon ngaxesha lithile ethandaza ecela inkosi uThixo ukuba imnike bulumko engenzela isiqu sakhe, hayi ukwandiselwa imihla, hayi ubomi obuthe chatha ngobude, hayi ubutyebi, koko ukuze abe nobulumko bokwazi indlela yokugweba abantu bakaThixo. Yaye uThixo uhoya lo mthandazo wamnika uSolomon obo bulumko ngoba yayiyinto eyenzelwa abantu bakhe. Kwaye kungoko ndicela uThixo ukuba andazise eziveki zima70 ukuba zithetha ntoni na. Ngokuba ndiyazi ukuba sisalatha maxesha esichanekileyo sesigaba sexesha esiphila kuso. Kwaye ngoko ke ndifuna ukwazi, ndingazi ngenxa yam mna, andiyenzeli isiqu sam, kakade ndiyafuna ukuzazi. Andizimisele ukuyithetha ngolo hlobo, andiyenzeli isiqu sam ngoba nam ndiyafuna ukuzazi okwam. Ndiyafuna ukwazi ngoba ndifuna ukwazi ukuba siphila phi na nokuba xesha nini na eli siphila kulo. Ke ngoko ndiyazi ukuba zona sazinikwa. Baninzi ke abathe baziqikelela babe nazo kwakudala. Omnye umfo bendimfunda uyenze yonke loo nto yaphelela ngowe-1919, into yeeveki ezima70. yayingenjalongo ngoko emva kweveki ezimashumi asixhenxe emva kweveki ezimashumi asixhenxe kuphele konke ngoko asazi sifuna ukwazi inyaniso kwaye ndiyamcela uThixo ukuba andinike inyaniso ngoku ukuba sibe nokusekela oku sibuye umva ndifuna ukuphinda endaweni encinane kosele kudlule ngengoke ezinye zezinto ebendizibhalile esithe sanazo kwesesihlanu isahluko sesine nesesihlanu ukuze abantu babe nokuqonda okokuqala phambi kokuba singene kwesi ndifuna ukusinxibelelanisa ukuze ndibe nako usifumana ukusuka kwesesine ngoku ukhumbule kwisahluko sesithathu ibisisigaba sebandla laselawudike kwaye ibandla lithatyathwa linyuswa ekupheleni kwelawudika ngoku bendizama ukucacisa into ethile kwinkosikazi yam malunga naloo nto ndikunye nobheki intombi yam ndinazo zonke iintlobo zezichazimagama nezinto ezinjalo ebesinokuzifumana aziyiniki impendulo bendinaso isichazimagama sebhayibhile ndafumana isichazimagama sakudala sesigrike ndandafumana esisikaweber nezinye ezininzi izichazimagama zangoku akukho nesinye kuzo esibe nako noku ukunika amazwi okanye impendulo nangaluphina uhlobo inkosikazi yam yathi ungathini ukulindela ukuba abantu bakuthi abangabantu abangamahlwempu abaninzi babo engafundanga njengoba sinjalo uba babe nokuyiqonda into enjalo ndathi uThixo uya kusinika impendulo akunamsebenzi noba into exakanga kanani na uThixo angayiqhekeza ayithobe ayenze ibe lula kuba siyinxalenye yabo bantu balangazelela bethandazela loo mini nelo lixa kwaye amehlo ahleli ebhekiswe ezulwini kwaye sikhangele ukuza kwakhe kwaye ndiqiniseke nje ukuba uya kusibonisa ngoku ayiyi kusixelela usuku neyure kuba kukho mntu uya kuyazi loo nto kodwa ngeliphandle iya kusixelela umhla weveki esiphila kuwo ukuba nje sinokuwufumana ngoku kwisahluko sesine uYohane waqulelwa phezulu ngephanyazo emva kwebandla uYohane uyenyuka wabona isigaba esipheleleyo sebandla kulapho apho ndingathanda kukhe ndime khona okomzuzwana nje ndiyitsho ukuthi abantu abaninzi abalindele into ethile enkulu emangalisa kakhulu into ethile namandla ukuba yenzeke kwisigaba sentlanga ngokuqinisekileyo baphosisile isigaba sebandla nako konke kuya kwenzeka ngethuba lolawulo lwentlanga kubhaliwe ukusuka kwizityhilelo esokuqala ukuya kwizityhilelo esesithathu zidibene
Then the church was raptured and taken up, and the rest of this until the
Lazeke ibandla laqwilwa lenyuswa yayikonke okuseleyo ukuya kusahluko seshumi elinethoba kwakwenzeka kuhlanga lwamajuda emva kokuba ibandla linyukile yayilixesha lembandezelo enkulu akukho nto yenzekayo phakathi kwentlanga kukubulawa kuphela njalo njalo njengokuba siza kufika kuloo nto sibone kodwa ibandla ngokwalo limke kweseshumi elinesithathu kumqolo wokugqibela wesahluko sesithathu sezityhilelo xa isigaba sebandla selawudike siphela esisesokugqibela kwaye sithabathe isigaba sebandla ngasinye xesha ngalinye nto nganye eyathi yenzeka kwenkwezi nganye mthunywa ngamnye izimo zabo izinto abazenzayo saze sazizisa kwezembali zonke sada saza kufika kokugqibela sazoba kanye apho emfanekisweni ecaleni edongeni sathi ke sawugqiba umoya oyingcwele weza wangena wenza isanqa saloo nto inye eludongeni waze wayityhila ngokwakhe kanye apha kuthi sonke ngoku ekwenzeni oko ndiyathemba ekupheleni kwale nto uya kuza nento ethile ebalulekileyo kakhulu asibonise kwakhona ukuba sisekupheleni kwexesha bangaphi kunabebeuvile uKennedy intetho kamongameli uKennedy nentethantethwano eziphawulayo njalo njalo bangaphi abebekuvile oku kuchazwa ngaphambili kokuba ngojanuwari ngokuqala baqikelela ukuba imelika emanyeneyo nerussia zombini ziya kuba luthuthu lwentabamlilo yiloo nto kuphela esifaneleyo kusemva kwexesha kunoba sicinga yabona ngoko ukuba sisondele kangangokude amadoda walo mhlaba aqikelele echazwa ngaphambili le nto inkulu yoyikekayo uba iya kwenzeka kungcono silumke yonke into ilungiswe konke ukuvunywa kwezono kwenziwe yonke into ihlale ilungile kuba sazi kwakuxesha nina iya kuthi inkosi yethu ize kusibiza yaye xa ethe walukhupha ubizo nyukela ngasentla kungcono ube ulungile waye oko kuya kuzange yure ongayikhumbulelanga imvuselelo enkulu yenkonzo kamoya ngoku iyaphela siyibona kuyo yonke indawo kushukunyiswa okukhulu kokugqibela umyalezo uphumile yonke into seyilungile ngoku kulindiwe ibandla lityine lagqitywa abakhohlakeleyo benza izinto ezithe chatha zokukhohlakala amabandla aya ebazicawe ngokukhulu abangcwele basondela ngakumbi kuthixo izipho zikamoya ziyaqala ukwanda kumaqela amancinane sikwixesha lesiphelo oh ndiyalithanda elaculo sasikade silicula ebandleni ndikhangele okokuza kwalo mini yovuyo yemilleniyam xa inkosi yethu ethandekayo iyakuza ithabathe emkeni omtshakazi wayo oh intliziyo yam iyalila inxanelwe lomhla ukukhululwa okumnandi xa umsindisi wethu ayakubuyela emhlabeni kwakhona silindele lo yure ngoku kwisahluko sesihlanu nemkolo yesihlanu sifumanisa isifundo sethu sangaphambili ukuba sithethe ngomhlangulo ongumhlobo esithe safumanisa ukuba lowo yayingukristu ezekeliswa norute urute esenza isigqibo urute ekhonza urute ephumle esenza isigqibo oko yayikugwetyelwa ekhonza ezilungiselela ungcwaliso ephumle wayenomoya oyingcwele kwade kwafika isidlo somsitho hayi ukubantle kwayo ibandla liphumela kujohn wesley ugwetyelo okanye umartin luther ugwetyelo ukuphumela kujohn wesley ungcwaliso ngelikamoya ubhaptizo lomoya oyingcwele ukuze ngoku ibele uphumlo ukulindela ukuza kwenkosi yethu ngokugqibeleleyo umhlanguli wethu ongumhlobo amadoda amakhulu alungisa ukumbiza ngokuthi imvana eseyilungele ukuba ingonyama njengomgwebi wayeyimvana uyazi inencwadi ematywini asixhenxe xa ithabathayo incwadi umsebenzi wokungxengxezela wawugqityiwe ngoku kwisahluko sesithathu ibandla lalinyukile lemka kodwa ngoku intlangulo iza kutyhilwa ukuba elo bandla lalihlangulwe kanjani na isityhilelo soko kwenzekayo ngesigaba sebandla yabona ibandla limkile ngoko yena uyabonisa ngoku isahluko sesihlanu ukuba wayenza njani naloo nto oko kwenzekayo uba walityhina kanjani na ibandla isityhilelo segama lakhe ubhaptizo lwamanzi kusetyenziswa igama lakhe ubomi ongunaphakade ukungabikho kwezwa kwesingunaphakade imbewu yenyoka ukhuseleko lwanaphakade zonke imfundiso ezinkulu ukumiselwa ngenxa engaphambili kwebandla okwathi kwatyhilelwa ibandla usibonisa ukuba wayenza njani naloo nto ngoku umhlobo wethu unikwa incwadi etywinwe ngamatywini asixhenxe yentlangulo isuka kumnini wayo wakuqala amen yayingubani siyafumanisa yayingubani umnini wayo wakuqala nguthixo ngokwakhe yaze imvana yeza yayithabatha incwadi esandleni sokunene salowo uhleli phezu kwetrone yayingubani imvana umhlanguli umhlanguli wethu osisihlobo isihlobo kwibandla owathi weza uza kuhlangula uisrayeli ngoku sizawungena kuloo nto ngalentsasa uisrayeli wayehlangulwe kodwa oko akuzange kubalelwe kuye kuba wamxhasayo kodwa ibandla layamkela intlangulo yalo kwaye yena ungumhlanguli wethu osisihlobo njengokuba ubhoazi wamhlangula unaomi ukuze afumane urute umowabi ongowasemzini intlanga ngoko ukristu wamhlangula uisrayeli wayisebenzisa intlangulo yaze yaliwa niyakhumbula ukuxolelwa uba indoda yadutyulwa endidla ngokubalisa ngawo ngamanye amaxesha ngethuba lemfazwe yobukhaya xa ikhaya yayiindoda elungileyo inyanisekile baze bayifumanisa inetyala nakubeni yayinetyala ngendlela ethile yokuba yabaleka ngethuba ledabi kwaye bayifumanisa netyala baye beza kuyidubula kwaze kwakho indoda eyaya kubongameli Lincoln yathi mnumzana Lincoln le ndoda ingumkristu ebesoyika lo mfana ndiyabazi abantu bakowayo ibisoyika nje ibingazimisele kwenzakalisa yabaleka yathi mnumzana Lincoln isezandleni zakho nguwe phela unokuyixolela umnumzana Lincoln wathabatha isikwe ngasephepha nosibali wakhe wasayina uxolelwe nosibanibani Abraham Lincoln yabaleka yabuyela ejele yazi yathi nali ndikufumenele ukuxolelwa kwakho yazi loo ndoda yathi ndiyala ukulujonga imele ukuba inetywina elikhulu kuyo ibiya kuba into yonke uzama nje ukundenza intlekisa ayingoabraham lincoln nabani na ukunokuyisayinela igama lakhe kodwa ibimele ukuba iqinisekiswe ngetywina nokunjalo ukuba ibivela kuye yazi yamcenga nakubeni loo ndoda yayisentolongweni yacinga ukuba enye le yayiqhula yazi yesuka yemka ngentsasa elandelayo yadutyulwa waze wathi emva kokuba edutyulwe kwakho ke ityala lenkundla yomanyano ngoba uabraham lincoln kumashumi24 yure ngaphambi kokuba loo ndoda idutyulwe wasayina igama lakhe esithi le ndoda ixolelwe waze ke urhulumente wayidubula nangoko ngoko kuthweni ngoko inkundla yomanyano yezizwe ezimanyeneyo zasemelika yathi ifikelele kwesi sigqibo inkundla emanyeneyo yathi ukuxolelwa ayikokuxolelwa ngaphandle kokuba kwamkelwe njengokuxolelwa yaye uyesu wamhlangula uisrayeli ecalvary kodwa engeyoxolwa oko kubo ngokuba bazange bakwamkele njengokuxolelwa kodwa kwisifundo sethu ngoku eziveki zimashumi asixhenxe sifumanisa ukuba babuyile bamkela ukuxolelwa kwabo kodwa walihlangula ibandla ngoko sixolelwa ngokuba silamkele igazi likayesu kristu njengokuxolelwa ngoku sifumanisa ukuba yena wayengumhlanguli wosisihlobo waze wathabatha incwadi esandleni somnini wayo wakuqala yayilixwebhu lelungelo lobunini kwintlawulelo sifumana loo nto niyakhumbula ngeso sifundo ilixwebhu lelungelo lobunini kwintlangulo lixwebhu lelungelo lobunini elingabonakaliyo likunye nayo awathi uthixo wabiza ubomi ukuba bufe emyezweni wase-eden ngoko uyesu lowo ulilungisa wafa wathabatha ixwebhu lelungelo lobunini waze wanako ukuqhekeza amatywina watyhila oko kwakukuwo wanikezela ngelifa eyayilelakhe kubantu bakhe ubomi obungunaphakade wathi wabudla ilifa ngokwenza loo nto wadlulisela ubomi obo bakhe baphuma kwakhona ecalvary wasahlula ubomi ngomoya oyingcwele amen akukho mntu wakhe akekho wanako nkqu kufikelela ekucingeni ngothando ekwakululo oko loo nto wayenzayo usathana owayekhe wangumnini waloo nto ngenxa yesiwo sasemyezweni ubothiwe wadlulela kwidike lomlilo imihla yakhe iphelile uyesu kwivangeli wayenezihlonipho ezine siyibambile loo nto unyana kadavide indlalifa kwitrone unyana kaabraham umnikelo wobukumkani unyana womntu indlalifa yomhlaba unyana kathixo indlalifa yezinto zonke umnikelo wobukumkani kwitestamente endala into eyakho njengomhlaba yayingenakubanjwa ithuba elide kunama-50 eminyaka yayingenakuchithwa isuswe kumnini wayo wasekuqaleni engabethanga ama-50 eminyaka kwakusithi ke ngosuku lwama-40 ahlawule ixabiso ngosuku lwama-50 ukuhlangulwa namandla angayiwaye ngawebandla awalilahleke emyezweni wase-edeni ahlangulwa abuyiswa aze athunyelwa kuthi ngobhaptizo lomoya oyingcwele ngosuku lwama-50 saze ke sachola oku incwadi esongwayo sazichola incwadi ezisongwayo nendlela eyathi ngayo le ncwadi isongwayo yanikezelwa esandleni sakhe nendlela wathi ngawo uyeremiya kuyeremiya 32:6 umzala wakhe anamiyeli wayemshiyele ilifa elithile kwaye babesiya ekuthinjweni nto leyo siya kungena kuyo kunye naye ngenye intsasa ekuthinjweni kwaye laligcinwe kwisitya esisesomhlaba oko kubonisa ukuba aphina amandla kathixo nencwadi ezisongayo neemfihlelo zikathixo zisaziwa ngaphakathi entliziyweni icebo lethu lokuhlangulwa kwalona ligcinwe kwizitya ezizezomhlaba igama likayesu nesityhilelo Sifumanisa ukuba oku kwakutywine ngamatywini asixhenxe etywina ngalinye lalijijelwe ukuze kuthi sawufika isityhilelo walitsala itywina aze alikhulule afunde oko lalikuthetha elo tywina aze akhulule elilandelayo incwadi esongwayo afunde oko lalithetha kona itywina akhulule elilandelayo litsale livele abone ukuba lalithetha ntoni na itywina nokuba sasiyintoni na isityhilelo yiloo nto kanye kawethu amatywini asixhenxe sizawungena kuwo kwakutshanje siyathemba aya kuyenza fina ngalinye xa lithe lakhutshwa encwadini liya kusonjululwa ukuze loo nto ibonise ngokuchanekileyo ukuba kwenzeke ntoni na sifumanisa ukuba kukho isixhenxe isihlanu kwicebo lentlangulo sisihlanu elo nani yaye zizixhenxe ezihlanu amatywini asixhenxe imimoya esixhenxe iingelosi ezisixhenxe amaxilongo asixhenxe nezigaba zexesha ezisixhenxe ngoko uyabona izixhenxe ezihlanu lubabalo ngokuchanekileyo nje ihamba ngokuthe ngqo yabona kulungile ngoko ngokuchanekileyo nje ihamba ngokuthe ngqo yabona kulungile njengokuba itywina ngalinye laphulwe kwilizwi likathixo lityhila kubantu beso sigaba siphila kwesiphi isigaba sexesha umoya weso sigaba ibandla leso sigaba isityhilelo ishumi ekugqibeleni sifumanisa ukuba xa elatywina lokugqibela laphulwayo sifumana ingelosi imingonyawo olunye phezu komhlaba olunye luphezu kolwandle izandla zayo ziphakanyiselwe ezulwini kukho umnyama phezu kwentloko yayo ifunga lowo uphila ngonaphakade kanaphakade ukuba ixesha liphelile ngetywina lokugqibela kwaye linda de sifikelele kuloo matywina ubone ukuba liphina elo tywina emva kokuba uzifumene iiveki ezimashumi asixhenxe ngoko uya kubona ukuba aphina amatywina ixesha liphelile ukuhlangulwa kudlule ngoku uyingonyama nomgwebi ungumsindisi wakho ngale ntsasa kodwa ngenye imini uyakuba ngumgwebi wakho eyesibhozo ukuya kweyokuqala umqolo we-14 wesahluko sesihlanu utyhila ixesha lokudunyiswa kwemvana kokubini ezulwini nasemhlabeni incwadi yematywini asixhenxe imvana efanelekileyo umhlangulo osisihlobo ukuze kusukela kumqolo wesibhozo ukuya kweshumelinesine iingelosi zimdumise amadoda amakhulu amnqule izidalwa eziphilileyo zimdumise kwaye uyohane wamnqula kangangokuba wade wathi sonke sidalwa esezulwini emhlabeni phantsi komhlaba sandiva ndisithi intsikelelo uzuko amandla abulumko makube kuyo imvana lixesha lokunqulwa kwemvana ukumkani ngoku ibandla selimkile ukhumbule ngoku masityhile kudaniyeli isahluko setoba umqolo wokuqala ukuya kwimiqolo yesithathu ukuze sithabathe emashumi 2 ukuya kwama27 ngokuba loo ngumthandazo nje kadaniyeli ndifuna ukuba niyifunde le ndawo niyiphindaphinde iveki yonke ngoku nide niyiqonde ngomnyaka wokuqala kadariyo unyana ka embewini yamamedi owaba ngukumkani phezu kobukumkani bamakhaledi ngomnyaka wokuqala ubukumkani bakhe mna danieli ndaqonda ngazo incwadi inani leminyaka elafikayo ngayo ilizwi likayehova kuyeremiya umprofeti ukuba kuzaliswe amashumi 70 ngokusingisele kumanxiwa ejerusalem ngoku ndabubhekisa buso bam kwinkosi yam uthixo ukuba ndifune imithandazo nezitarhuziso ndizila kudla ndinezirhwexayo nothuthu ndathandaza ke kuyehova uthixo wam ndavuma ndathi ubheka phambili naphambili ke side ngoko sifikelele kumqolo wamashumi 20 ukonge ixesha abantu bemile ndifuna ukufika kowamashumi 20 side sihle ngoku siye kumqolo wamashumi 20 ndathi ndisathetha ndithandaza ndivuma isono sam nesono sabantu bakowethu amasirayeli ndiwisa ukutarhuzisa kwam phambi kweyehova uthixo wam ngenxa yentaba engcwele yothixo wam ke ndisathetha ngokuthandaza indoda engugabriyeli leyo ndayibonayo embonweni ekuqaleni yaqalisa yenziwa ukuba ibhabhe ngokulula yasondela kum ngexesha lomnikelo wangokuhlwa
and he informed me and talked with me and said, Daniel,
yandiqondisa yathetha nam yathi danieli ngoku ndiphumile ukuba ndikufundise uqonde ukuba sasinokuba lapho wayifumana njani emthandazweni ingelosi indoda uyaqaphela wayibiza ngokuba yiyo indoda kwaye yayikwesi kwaphuma ilizwi ekuqaleni kokutarhusisa kwakho neza kuyo ukuba ihambe ndize kulixela kuwe ngokuba ungonqwenelekayo ukuba liqonde ke ilizwi uqonde umbono bamiselwe iiveki ezimashumi asixhenxe abantu bakowenu nomzi wakowenu okanye isixeko sakuni ukuba sithintelwe isikrekro zitywinwe izono kucanye kushelwe ubugwenxa kuziswe ubulungisa obungunaphakade utywinwe umbono nomprofeti ithanjiswe ingcwele kangcwele nantso ke injongo entluntandathu yokuza kwakhe ngoku qaphela ngoku ngoko ke yazi ke uqiqe ngokumamela ukuba kuthabathela ekuphumeni kwelizwi lokuba ibuyiswe yakhiwe eyerusalem kuse kumthanjiswa oyinganga ziveki ezisixhenxe ziveki ezimashumi mathathu anambini eyakubuyiswa yakhiwe ibe banzi icandwe ekucuthekeni kwamaxesha emveni ke kweveki ezimashumi mathandathu anambini uya kunqanyulwa umthanjiswa angabisa abanto umzi ongcwele kuya kutshatyalaliswa ngabantu benganga eyakuza ngabantu benganga eyakuza umzi ongcwele nendawo engcwele ukuphela kwayo kuya kuba ngomkhukula kude ke kusekupheleni kuya kuba yimfazwe luphandiso olumiso lagqitywa abaninzi yobaqinisela umnqophiso phulaphula iveki enye kwezi veki zingamashumi asixhenxe ngesiqingatha seveki iphelise imibingelelo neminikelo yokudla ize ngamaphiko ezinto ezinezothe ibe ngumphanzisi side ke siphalazeke isiphelo sisesimisiweyo sagqitywa phezu kwayo impanziso ngoku naso isifundo sethu okwezi nkonzo zintathu zine zintlanu nokuba iyaba yintona eya kuyityhila inkosi iiveki ezimashumi asixhenxe ngoku ndiza kucela udok ukuba nganako ngokuhlwa nje ukuba axhome ibhodi yam phaya ukuze ndibe nako ukuphawula ndifuna ukuba niwuphose ngoku nimelwe kukufundisisa kunye nam nifundisise nzulu ke kungenjalo ndiyakuphosa kwaye ndifuna ukuzoba apha ebhodini ukuze nina nize neentsiba zenu nephepha nibhale le mihla la maxesha nayonke into ngawo ngoku iiveki ezingamashumi asixhenxe ziqala ngoku nikufumane oku emva kokuba ibandla selithatyathwe lakhutshwa ngoku wonke umntu oyiqondayo loo nto athi amen ngoku emva kokuba ibandla selithatyathwe lakhutshwa isityhilelo isithandathu eyokuqala ukuya kwizityhilelo ishumi enethoba amashumi abini ananye oko kunxibelele neeveki ezingamashumi asixhenxe ngoko ke simelwe kukuthi sime sicacise phambi kokuba sihambele phambilana simelwe ukuba sime sicacise uba kutheni na ezi veki ezingamashumi asixhenxe kuba ukuba nazi niyakuphoswa ngaloo matywina niyakuphoswa ngaloo maxilongo niyakuphoswa zezo ngqayi zezo zibetho loo mimoya mithathu ingcoleyo njengamasele abo yehabathathu ukulahlelwa ngaphandle kwenamba ebomvu umfazi oselangeni niyakuphoswa yiyo yonke loo nto ukuba nazi ngokuba yenzeka kanye apha kule veki yamashumi asixhenxe nako apho yenzeka khona ngoku umprofeti udaniyeli wayesebhabhiloni isithuba samashumi amathandathu anesibhozo eminyaka nina nifuna ukukhangela ezinye iindawo ezibhekisele koku nizongele ixesha endithe kwafanela ndiyikhangele ngalo ngamashumi amathandathu anesibhozo eminyaka waya ebukhobokeni ngo-BC 606 kwaze kwathi ekufikeni kombono kwango-BC 538 ukusuka ku-538 xa umthabatha ku-606 kushiyeka amashumi amathandathu anesibhozo ngamashumi mathandathu anesibhozo eminyaka awayesele esebhabhiloni ngawo phakathi kwabahedeni wabe nangoko senoloyiso amen asinakuhlala nangangeyure kodwa wayelapho kanye embindini kungekho mntu ngaphandle kwabahlobo abathathu bona ke bekwiindawo ezahlukeneyo zobo bukumkani Kodwa uDaniel emiyedwa kunye noThixo walubamba uloyiso isithuba samashumi amathandathu nesibhozo eminyaka. Icinge loo nto. Andifuna ukuqalisa ukushumayela ngokuba lo imele okokuba ngumyalezo wokufundisa. Kodwa amashumi amathandathu nesibhozo wahlala enoloyiso engangcolisekanga phambi koThixo ngaphandle kobhaptizo lomoya oyingcwele. Ngaphandle kwegazi likaYesu Kristu ukuba limenzele intethelelo. Ikuphela ngegazi leenkunzi zenkomo nebhokwe namathokazi awayemelwe ukukwanikela ngokusekhusini ngenxa yezithethe zabahedeni belozwe. Babethatyathwe behliswa besiwa apho uYeremiya waprofetha ngabo baba beza kuhla. Ngoku uDaniel, owu bethu, wayeqalisile ukubona ukuba ixesha lalisondele kanye njengoba sinjalo namhlanje. UDaniel waqalisa ukuthi uqonde watsho ngokufundwa kwencwadi. Ngomnyaka wokuqala wobukumkani bakhe, Daniel, wobukumkani bakhe, mna Daniel ndaqonda ngazo incwadi inani leminyaka. Ngoko ke elafikayo ngayo ilizwi likaYehova kuYeremiya umprofeti ukuba kuzaliswe iminyaka emashumi asixhenxe ngokusingisele kumanxiwa eYerusalem. UYeremiya ngoBC 606 waprofeta ngenxa yezono zabo nokungahloneli iThixo kwabo uba bayakuhlala amashumi asixhenxe iminyaka. Niyakhumbula kwakho omnye umprofeti owenyukayo ngaloo mhla ndilikhumbula igama lakhe ngeli xesha? Sewunikhumbulela lona emzuzwini embalwa kum uba ndingakhe ndikhangele emva kwethutyana. Kodwa wenyuka wathi, Yeremiya uyaphosisa. UThixo uzawumgcina uIsrayeli apha ezantsi iminyaka enga yenga malunga nemibini. UYeremiya wathi, makube njalo. Amen. Wathi, kodwa ima umzuzu nje. Wathi, mna nawe masihlolane njengabaprofeti. Wathi, khumbula kuba bekukho abaprofeta phambi kwethu kwaye baxela izinto ezaziphosakele kwaye uThixo wasebenza kunye nabo ngenxa yokuba bathetha izinto eziphosakeleyo. Ngoko masiqiniseke. Kodwa iNkosi uThixo indixelele ukuba ngamashumi asixhenxe iminyaka esaseleyo uThixo wambetha lo mprofeti wobuxoki wabuthabatha ubomi bakhe kwakuloo nyaka. Ngokuba uThixo wayemxelele umprofeti wenyaniso ukuba yayiya kuba ngamashumi asixhenxe iminyaka. Kwaye ndifuna ukuba uqaphele indlela wathi ngayo uDaniel esengowasemzini esakhutshelwe ngaphandle kubantu bakowabo, ekhutshelwe ngaphandle kwenkonzo yakhe, engafumani nenkonzo enye, engenabandla anokuya kulo, engenamaculo aculwayo, koko ikoko wayekucula ngokwakhe. Phakathi kwako konke oku wahlala ebambelele njalo kwinto eyathethwa ngulo mprofeti. Amen. Amen. Engenabandla anokuya kulo, kungekho mntu anokufumana ubudlelane naye. Wonke umntu wayesiya kwiitemple zabahedeni, wonke umntu wayenqula isithixo sakhe, kungekho maculo abuKristu. Kwaye kwathi kumashumi amathandathu anesibhozo eminyaka ukusukela esengumfana malunga neshumi elinesibini ishumi elinesine leminyaka ekuhlisweni kwakhe esisiwa apho, wabambelela ngokunyanisekileyo kuThixo waze waqonda kweYeremiya umprofeti ukuba iintsuku zaziseza kuzaliseka. Ingathini ukungayenzakalisi intliziyo yakhe nawuphi na umprofeti onyanisekileyo kaThixo namhlanje? Uba sikhangela emva sibone ukuba wathina lo mprofeti wenyaniso, sazi ke ukuba sikwilixa lesiphelo. Wathi, ndiyaqonda ngencwadi awathi uYeremiya umzalwana wam kwemininzi iminyaka emininzi yadlulayo waprofetha uba uIsrayeli uyakuhlala apha ezantsi amashumi asixhenxe iminyaka yaye elo xesha seliza kuzaliseka. Waze wazilungiselela, wabiza inzila, waze wazingcwalisa, waze kwathi enothuthu nezirhweqayo walugalela intloko kuye, wangena ekuzileni nasekuthandazeni ukuze aqonde ngokuba yayinguphi na umhlaba bephila kuwo. Yaye ukuba uDaniel umprofeti wenkosi wayenokuya kwiincwadi zikaYeremiya zide zimzise kuloo meko ngokude uIsrayeli aphume bebonke bephilile bephuma eBhabhiloni ukubuyela kwilizwe labo, yayinokumenza loo nto azile ngezirhwexayo nothuthu. Kukanga kanani ukufanela ukuba ibandla likaThixo ophilileyo lazi uba ixesha lenyamalalo liyaphela kwaye lisayi kusabasa bakho kuza ukuya kwenkosi uYesu Kristu nemileniyam uphumlo lweminyaka eluwaka olukhulu lungisela ukuqalisa.
How can we spend wasteless time gambling?
Singathini ukuchitha ixesha elingenankcitho sidlala amaqashiso sidada icawe zonke singenaxesha lenkosi sibaleke nje uba umlungiselelo uthe wathetha ngenye into ongayithandiyo uphakame uphume kwaye ukuba inkonzo ithabathe ixesha elide kakhulu ukuba wena awanelisekanga. Khangela kwimeko yethu, khangela koko sikwenzayo, thelekisa ubomi bethu kunye naloo mprofeti.
In a complete kingdom.
Indoda enye ibubukumkani buphela ingenabandla inokuya kulo kungekho ndawo yimbi inokuya kuyo yayaphuke yatshiseka yaphela isixeko sakowayo abantu bakowayo babesekuthinjweni amashumi 68 eminyaka amashumi 68 amashumi 69 amashumi 70 yayishiyekelwe iminyaka emibini. Ngoko yathi yakuqalisa ufunda encwadini yabona ukuba ixesha lalisondele ukuba lizaliseke yaya kuthixo emthandazweni ukuba ifumanise malunga naloo nto. Lixesha elinjani? Senza ntoni thina xa isizwe saphuka ulwandle luguma iintliziyo zabantu zisilela ukoyika amaxesha okudideka? Zonke izinto umbhalo useludongeni, ukubhidlika kwentlanga, zonke iintlobo zokungcola ziqhubeka ehlabathini, nokuxoxisana nokulwa nokuxambula, izixhobo zijinga kwiindawo zenqwelomoya esasizwe sincinane sinye singangokuba ingako ityuba apha ezantsi sinokutshabalalisa ihlabathi ngemizuzu elishumi. Babebona bexambulisana omnye nomnye amadoda angena Thixo angamazi uThixo engawazi namandla akhe. Ube umoya oyingcwele ebandleni uhamba phakathi kwabanyuliweyo ezibonakalalisa ukuba uphilile emva kwamawa kwamabini eminyaka ukuba usekwanguye izolo namhlanje nangona phakade. Singathini ukuhlala ngobuvila? Singathini ukubaleka nje sidlule phezu kwayo? Lixesha lokuba sibe besilungiselela uhamba silindele lo yure inkulu isondelayo. Ngoku wafunda kuYeremiya isahluko sama-25. Masityhile ngapha kuYeremiya isahluko sama-25 sifunde oko uYeremiya wakuthethayo. Eneneni masikale kwivesi yesibhozo kuba ndifuna ukuqiniseka ukuba niyayifumana. Ivesi yeshumi elinanye yiyo endiyibhale apha phantsi ukuba ndiza kuyifunda kodwa masiqale ngevesi yesibhozo. Ngako oko utsho uYehova wemikhosi, ndiyayithanda nje loo nto xa ndinokuva umprofeti ephakama no itsho inkosi uThixo mzalwana yoleyo kum kuyaphelela apho kuphelele apho. Utsho uYehova wemikhosi ngenxa yenobani ngewevanga amazwi am. Yabona ndithumela ukuba ndiyithabathe yonke imizalwane yelasentla utsho uYehova. Ndithumela uNebukadnezare ukumkani wasebhabheli umkhonzi wam. Ndizisele phezu kwelizwe naphezu kwemimbalo naphezu kwezintlanga zonke ngenxa zonke ndizisingele phantsi. Khumbula bona babengabanyuliweyo bakaThixo athetha ngabo. Yayingengobantu bangakholwayo, yayingamalungu ebandla. Ndoliphelisa phakathi kwazo izwi lemihlali nezwi lemivuyo njengokuba sinalo namhlanje wonke umjuxuzi rock and roll uRicky noElvis kunye izwi lomyeni, izwi lentaka okanye lo mtshakazi xebe, izwi lokusila nokukhanya kwesibane. Eli lizwe lonke liya kubharha. Yiva lo mprofeti ekhwaza. Lo mhlaba wonke uya kuba yinkangala kwaye ingengokulinganisa isithaka sikhulu sikaThixo. Kodwa ndiyaprofeta ukuba esizwe siphela siya kuba yinkangala.
God shall punish this nation.
Uthixo uyakusigweba esizwe ngenxa yezono zaso. Uba uThixo akamvumelanga uIsrayeli umnyulwa wakhe, imbewu kaAbraham wenza umnqopho sokunye naye. Uba wayengena kubavumela ukuba basinde besenza ububi. Nakuba babengabantu abanqulayo ubuqu. Bena mabandla amakulu nawabingeleli noRabi. Kodwa ngenxa yosiphatha kakubi nezinto ezaziphakathi kwabo waza uThixo abenza ukuba bavune oko bakuhlwayelayo. Siyakufumana oku kwanjalo. Livesi yeshumelinanye. Eli lizwe lonke liyawubharha yaye kube senkangala. Oko kuthi wonke umntu uyakujonga athi nabaya. Babe bakhulu kakhulu khawubajonge ngoku. Ezi ntlanga zimkhonze kumkani waseBhabheli iminyaka emashumi asixhenxe. Bubomi bonke obo. Kuxa owakho mdala, umama wakho mdala wayeselusana.
They were in there without a God, without a church, without a song, without anything.
Babelapha ngaphandle kothixo bengenabandla ungekoculo bengenawona ntoni na. Isizukulwana siphela. Sade sonke eso sizukulwana sonayo safa saphela.
And it shall come to pass when 70 years are accomplished.
Uyawuthiye xa izalisekileyo iminyaka emashumi asixhenxe. Ndimvele kumkhono waseBhabheli nolo hlanga ngenxa yobugwenxa babo utsho uYehova nelizwe lamaKhaladi ndolenza kube senkangala ngonaphakade ndilizise elo lizwe onke amazwi wam endawathethayo ngalo into yonke ebhalweyo kule ncwadi ayiprofethileyo uYeremiya ngeentlanga zonke
For many nations and great kings.
Ngokuba ziyakwakhonzisa nawo intlanga, intlanga ezininzi nokumkani abakhulu. Ndiwavuze ngokwemisebenzi yawo nangokwezenzo zezandla zawo. Ngoba utshilo kum uYehova uThixo kaIsrayeli ukuthi,
Take the wine cup of the fury of my hand.
Thabatha le ndebe yewayini yobushushu esesandleni sam. Useze ngayo intlanga zonke. Endikuthumela kuzo zisele. Ngamanye amazwi Yeremiya, ndikunikela umyalezo. Musawuhlala uthule, musawuhlala ndaweni inye. Koko profeta kuzo zonke izizwe. Niyayilandela. Profeta kwisizwe siphela, bonisa ngemiqondiso yam nemimangaliso. Ubenze bazi ukuba ndiyeza ukuza kwenza loo nto.
And they shall drink.
Zisele ziheqe zigeze ngenxa yekrele endilithumela phakathi kwazo. Benza ntoni kanye kulo mhla? Bakubiza ngokuba ungumprofeti wobuxoki, bakubiza ngokuba ungoyenzelelelayo, bakubize ngokuba ungoyibaxayo, ungochaza kuzokwehla ebantwini ngokuxilonga, okanye umphuphu wamaphupha, okanye uhlobo oluthile lomfundi wengqondo ngobuchwepheshe. Baya kuphambana kwaye igama ukuphambana ukuba uyawulicalula lithetha ukulahlekwa ingqondo. Baya kutheneneni balahlekwa ingqondo bathi, ah, musani ukumhoya la mqengqele kungcwele la mfeketho. Ngenxa yelizwi endiya kulithumela kubo. Niyazibona izembali ziziphinda. UYeremiya wayengayikuvumelana nawo bafarisi babo, abasadusi, amaherode noba yintoni ababeyiyo. Yena wakhupha nje ilizwi laze labenza bamphambanela. Intoni? Ngokuqaphela. Ndayithabatha ke indebe esandleni sikaYehova ndaziseza zonke iintlanga. UYeremiya wayengahlala ekhaya. UYeremiya wayengahlali nje kwindawana enye, kodwa wayesenza aba zonke izizwe zisele awandithumela kuzo uYehova. UYeremiya wathabatha ilizwi lenkosi, iwayini yelizwi lakhe. Wayeyiwayini ingamandla yelizwi lakhe. Iwayini inamandla. Iwayini sisinxiliso. Iwayini inamandla kuyo. Wayendithabathe ilizwi lenkosi, watsho uYeremiya, ndenze ukuba libonakalaliswe. Iwayini amandla akulo ndawabonakalalisa phambi kwabo baze bona bafuna kuliva. UThixo wathi, ngoko ndiyakubathumela isithuba samashumi asixhenxe eminyaka eBhabhiloni.
just what he did.
Yiloo nto kanye awayenzayo. Abangamalungisa nabangemalungisa baya ngokufanayo. Ngoku sibuyele esifundweni. UDaniel wayefunda. Cinga nje. UDaniel efunda kwala mazwi siwafunda ngale ntsasa. UDaniel wafunda kwale Bhayibhile inye. Kwayezi ziphumlisi kwale miqolo kwale nto inye ndifunda yona ngoncedo lukathixo ndiya kunifundela kwimiyalezo embalwa izayo kwale nto inye ukuba ndinibonise ukuba sikwixesha lesiphelo yaye udaniel wathatha ilizwi elivela kuyeremiya wehla wayangena ebhabhiloni yaye wayengumprofeti othanjisiweyo waza wenza imimangaliso umqondiso wakwazi ukutolika ilwimi ezingaziwayo wenza imikhonzo nemimangaliso phakathi kwabo ukanti wayemiyedwa eyedwa jwi amen wema yedwa kodwa uyeremiya wayebhalela mazwi kwemininzi kwiminyaka emininzi ngaphambi koko wabe udaniyeli etolika ilizwi wafumana wathi ngoku ima umzuzu sisondla ekupheleni kwexesha ngokuba sele silapha ezantsi 68 eminyaka yaye umprofeti wenkosi amen umzalwana wam umprofeti kathixo owasiqondakalisayo uba ungumprofeti wasiprofetela ndinaso sibhalwe apha encwadini uba wathi ngamashumi asixhenxe yokuzaliseka onkosi thixo siyasondela esiphelweni sonke eso sizukulwana safa saphela uyakwenza ntoni wena ngonkosi wathembisa ukusithumela waze wazilungiselela ukuthandaza ow thixo ukuba kwakhe kwakho ixesha esimele kuhlala ngolungelelwano ukuba sithandaze kungoku
We see by the letters of the apostles.
Kuba thina njengomkhonzi wakhe wenyaniso. Siyabona ngencwadi zabapostile. Ngeziyalo zikamoya oyingcwele ukuba sikumhla wokugqibela. Umoya oyingcwele uyalithetha ngemihla wokugqibela abantu baya kuba ngabazithandayo abakhatshi abathandi beziyolo kunoba bathande uThixo. Izityhuthutyhuthu abancedisi. Abangena uzeyisa, abangena ukuthanda kulunga.
I understand by letter.
Oko ndikuqonde ngeleta.
I understand that there will come.
Waye ndiyaqonda ukuba kuyakufika abagxeki ngomhla wokugqibela.
I understand that there will.
Ndiyaqonda ukuba kuyabakho ukuvukelana kwesizwe nesizwe ngomhla wokugqibela.
I understand.
Ndiyaqonda ukuba kuyabakho ukuvuthuza kwamaza olwandle ngomhla wokugqibela. Ndiyaqonda ukuba kuyabakho imibono eyikekayo enjengezinto ezibhabha ezibhakabhakeni ezingaziwayo emazulwini imibono imfihlelo iintliziyo zabantu ziphele kukoyika kuyakufika ixesha lendideko nokuxinzeleleka ngokwasengqondweni ebantwini ndifunda ukuba bonke bawungena emibuthweni ngemibutho babe nomanyano lwemibutho ngomhla wokugqibela ndiyaqonda ukuba abafazi bawunqothula iinwele zabo ngemihla wokugqibela ndiyaqonda uba bayonxiba iimpahla ezifutshane bahambe ngezihlangu ezinesithende eziphakamileyo beqhashiza ukuhamba kwabo ngomhla wokugqibela ndiyaqonda ukuba imo yokuziphatha eya kuba yephantsi kakhulu ngomhla wokugqibela ndiyaqonda ukuba abashumayeli baya kuba ngabalusi bobuxoki ngomhla wokugqibela abayekwenzelelela yaye abayekubondla abantu ngelizwi likathixo ngoku bayawulandela imigaqo nezinye izinto endaweni yoko kodwa ndiyaqonda uba kuyabakho izwi eliyakufika ngomhla wokugqibela likhwaza phandle intlango ibiza abantu bababuye babuyele kumyalezo wokuqala babuyele kwizinto zakwathixo ndiyaqonda ngencwadi uba zonke ezo zinto ziyakwenzeka ndiyaqonda ukuba ngemihla wokugqibela kuya kubakho indlala eyakufika amabandla ayakuzibumba kangako azilungise kangako nayo yonke enye into ukuze kufike indlala ngomhla wokugqibela yaye isayikuba indlala yesonga namanzi kuphela koko iyaba yokufa ilizwi lenyaniso likathixo yaye abantu bakusuka empuma besuka entshona besuka entlani nasezantsi befuna ukuva ilizwi lenyaniso likathixo kodwa amabandla ayakuzibumba aziqinise kangako uba asilele ukuliva ndikuqonda oko ngencwadi
Oh God.
Kodwa ngalo mhla, oh Thixo, kuyakubakho isebe liyakuvela kuDavide. Ndiyaqonda uba uyakuthumela uEliya phambi koba kufike loo mini ekupheleni kwexesha. Yena ke uyaba nomyalezo yakuguqula iintliziyo zabantwana, azibuyisele koyise, ababuyisele kokasekuqalekeni, babuyele emva kwakhona esiphelweni baqalise. Ndiyaqonda ukuba oko kuya kwenzeka kanye nje phambi kokuba umoya alishiye ibandla lentlanga abuyele kumaJuda. Yaye andiqondi ngeleta kuphela oko. Ndiqonda ngelizwi, ngelizwi elibhalweyo lokuba uIsrayeli uyabuyela emhlabeni wakhe. Yaye ndiyambona engena apho. Ndikuqonda ngeleta oko zabaprofeti ukuba uIsrayeli uyakuba sisizwe kwaye uyakubuya imise itempile yokunqula. UThixo uyakusebenza kuye kwakhona xa ekwilizwe lakhe. Oh, abaprofeti ababini bayakuvela ngemihla yokugqibela kubo. Ndiyayiqonda loo nto. Kanye njengoba ibandla lentlanga liphuma, abaprofeti ababini bayakufika uElisha noMoses kuIsrayeli. Siza kuyifumana loo nto njengoko siqhubela phambili. Umprofeti walibona ixesha ukuba lalisondele ekuzalisekeni apho ezantsi eBhabhiloni. Kulungile. UGabriel uyavela ukuza kutyhila hayi kuphela oko wayibuza malunga nako, koko ukuza kumxela yonke indlela ukusuka ezantsi yayimiselwe olo hlanga lwamaJuda, konke ukuya kutsho esiphelweni. Amen. Wabuza intwanana wafumana into epheleleyo. Wayecele nje ukwazi. UDaniel wayezama ukufumanisa iselithuba elingakanani nankosi eliseleyo ngoku. UYeremiya umprofeti, isicaka sakho umzwana wam, waprofeta kumashumi amathandathu nesibhozo eminyaka eyadlulayo. Wathi ngamashumi asixhenxe eminyaka bayakuthi aba bantu babelapha ngayo. Sonke isizukulwana esidala ngeliphandle siphelile ngoku. Kukho isizukulwana esidala sepentekosti esavelayo kumashumi amane eminyaka eyadlulayo. Abantu bakudala babebizwa ngolo hlobo. Bazenza umbutho baze babethana baxambulisana konke ukuhla ngentaba yeHorebhe neNebho, konke kuloo ndawo. Kodwa ekugqibeleni sisemlanjeni ngoku. Uza kuvelisa esitsha kunye noYoshua ukuba thabathe indawo. Umthetho wasilela, uMoses wahamba kunye nawo, uMoses wasilela, uYoshua bathabatha wabaweza. Sifumanisa ukuba imibutho isilele, kodwa umoya kaThixo, uYoshua, igama elithi Yoshua lithetha Yesu umsindisi wethu. Koko umoya ongcwele uyawungena ebandleni, hayi umbutho. Koko umoya ongcwele uyawungena phakathi kwabantu wenze ukuba lilungele ukunyuka ukuwela iYordani. Ndiyaqonda ngokufunda incwadi ukuba yiloo nto yakwenzeka. Yaye uThixo uyazi uba yiloo nto endizama yona ngoku ukuze ndibe nokubanelisa abantu bakhe, ndibaxele uba yintoni na ezayo. Ngokubini apha ngale ntsasa nakwizizwe zonke ayakuthi la makhasethi aye kuzo kwihlabathi liphela ukuba sikwixesha lesiphelo. Watyhila yonke indlela bade ubukumkani baba bubuyiselwe ngokupheleleyo bakungena iminyaka eliwaka yophumlo. Yayingulowo umyalezo kaGabriyeli. Wathi ndize kukuxelela ukuba ngamashumi asixhenxe eminyaka, ziiveki ezingamashumi asixhenxe ezisaseleyo ezimiselwe abantu bakowenu, zimiselwe ukuphelela kwisizukulwana samaJuda ngamashumi asixhenxe eveki. Ngokukhangela okwakuthethayo ukuba ngoku kusukela ekuphumeni ukuza ekubuyisweni, bamiselwe iiveki ezimashumi asixhenxe abantu bakowenu nomzwa kowenu. Umzi wakowenu iBhabheli yayingengomzwako wabo. Wona wawuphi umzwako wabo? YiYerusalem. Ngoku ngoku siya kwisixhenxe okanye emngqinweni kobuntlantla untandathu, siya kufumanisa ukuba sintona eso sixeko, size sisizise, size siqondakalise ukuba yayingubani na ngubani owasisekayo, uba sivela phi na, siya kuma ithuba elingakanani na, ingaba siya kwakhiwa kwakhona ngeliphi ixesha. Oh, zinkulu izinto esizigcinelweyo. Kulungile. Amiselwe iiveki ezimashumi asixhenxe abantu bakowenu nomzwako wenu ukuba sithintelwe isikreqo. Ngoku akazangathi Daniel, kodwa kuthandabuzeki uba wathi yiloo nto nje wakuxela yona ezimashumi asixhenxe ezazi ndithetha iminyaka engamashumi asixhenxe eyayi seza kusaliseka ngamashumi amathandathu nesibhozo kusele nje iminyaka emibini kwaye sifumanisa ukuba oko uYeremiya wokuprofeta kwakuchanekile kanye iminyaka emibini emva koko baphuma uNehemiya waye wafumana umyalelo kukumkani waza walakha udonga ngexesha lokuxineka babesebenza wathi udonga phulaphula ngoku zithintelwe isikrenqo zicinywe izono upheliswa kwesono kobani kumajuda
determined upon thy people.
Kumiselwe abantu bakowenu, hayi inhlanga, abantu bakowenu, amaJuda, nomzi wakowenu.
Not New York, not Boston,
Philadelphia. Hayi New York, hayi Boston, iPhiladelphia, iChicago, Los Angeles, iRome. Koko ngumzi wakuni, iJerusalem. Sithintelwe isikrenqo, zicinywe izono.
Make reconciliations for iniquity and to
Utanya kushelwe ukugwenxa, kuziswe ubulungisa obunginaphakade.
And
Ukuyino bonono nomprofeti thanjiswa ingcwele kangcwele khangela yazike uqiqe ukuba kuthabathela ekuphumeni kwelizwi ukuba ibuyise yakhiwe eJerusalem eyayingumzi wako wabo kuse kumthanjiswa wenganga ziveki kwezimashumi asixhenxe esixhenxe linda side sifika kulonto obethu Yintsikelelo le endi ngizakuzifunela intambo ndizibophelele endayini ethile. Yatyilwa yonke loo nto ukuhla. Wathi andizukuxela kuphela ngoku ukuba loo minyaka mibini isondele iza kuphela igqityezelwe. Yaye siyazi sonke ukuba bahlala ngokuchanekileyo iminyaka emashumi asixhenxe. Baze baphuma ngokuchanekileyo kanye njengoba umprofeti watshoyo. Yaye uIsaya okanye ndithetha uDaniyeli wakholwa kulo mprofeti ngoko yayinguye lowo selelungile. Kulungile.
And now when Gabriel comes, he said, I've come to
see you always. And when Gabriel came, he said, I've come to see you always. And when he came, he said, I've come to see you always.
The abomination, he shall make it desolate.
His pants is on the ground, and his pants is on the
ground.
Confirmation is the end of all. He said, I've come to see you always. I'm going to show you what happened. Now listen. Yikonde.
Daniel,
nithunyelwe uyathandwa ezulwini.
And I heard your prayers and I have come down now to tell you.
Waye ndivile imithandazo yakho ndaye ndihlile ngoku uza kuxela okumiselwe amaJuda neJerusalem ukususela ngoku de kube siphelo sokupheliswa kwezinto zonke yonke into. Ngoku niyaqonda bafundi.
If we can find out
ukuba sinokufumanisa ukuba ziintoni na eziveki zimashumi asixhenxe siyazi ukuba siyintoni na isiphelo sezinto zonke bethu uthixo makasincede ukuba siyazi loo nto iyasixela kanye kwindawo ethile kula maphepha ngokuchanekileyo ukusukela ngelo xesha kude kube leli xesha kude kube sesiphelweni sezinto zonke yaye ayisayi kuphosa nomzuzu omnye Indlela lithi ngayo lizwi elikhulu likaThixo. Xa uThixo wenza umhlaba ubeka ukuba ube kwindawo yawo yokujikeleza. Kwaye ndandishumela ngobunye obusuku ngokuhlwa ngecawe. Ngoku akonanye into eyasilelayo. Kuba eli hlabathi lijikeleza ngokuchanekileyo kanye ngokude babe nako ukwazi ngokuchanekileyo ukuba ilanga nenyanga siya kudlulana nini na kwiminyaka engamashumi abini ukusuka ngoku umzuzu kanye ngokuchanekileyo. Ndinokuxela nangasiphina isibali xesha esinaso ehlabathini. Siyakulahlwa imizwe mbini okanye imithathu ngenyanga okanye kongezeka imizwe mbini okanye imithathu kokungcono koko sinako akukho nto sinokuyenza igqibelele kangako ngoba inye kuphela into egqibeleleyo nguthixo ke lowo hayi uthixo nelizwi lakhe into enye ngoko ilizwi likathixo ligqibelele kwaye kuba sinokuzifumana ezintsuku Siya kufumanisa ngokuchanekileyo ukuba siya kuba nini na isiphelo sezinto zonke. Niyayifumana? Kumiselwe kude kube sisiphelo sezinto zonke. Ivesi yamashumi anesine. Abantu bakowenu nomzi wakowenu ongcwele oYerusalem. Sifumene amashumi ananye ivesi yamashumi anesine apha. UYesu ayibhekisela kulo Mateyu amashumi anesine.
Now, Brother Collins.
Ngoku umzana uCollins ukuba ukho apha kusasa nje andazi noba ukhona na okanye hayi kwimibuzo ngobunye ubusuku wabuza umbuzo ndiyaqonda ukuba kulungile ukuba ndithethe loo nto umzana uCollins malunga nesizi lesiphanziso yabona ukuba lithetha ntoni na uYesu wathetha ngalo kumateyu isahluko sabantu abina nesine kwaye masifumanise Ewe umateyo amashumi abini anesine ishumi elinesihlanu ngoku mandisifumanise njengokukhawuleza okukhulu ukuze ndibe nokubona ukuba yintoni na uyesu awayethetha ngayo kwangale nto inye apha ebhekisela emva kudaniyeli umateyo amashumi abini anesine ishumi elinesihlanu kunina abazibhalayo ndifuna ukuba mntu ngamnye ngoku ingakubi ngokuhlwa na kwicawa elandelayo eze ephethe intsiba namaphepha kuba si ngaphandle kokuba ube unesishicileli mazwi Amashumi abini anesine nomqolo weshumi elinesihlanu.
And when ye therefore shall see the abomination of
desolation spoken ngoko nithe nalibona isikizi lesiphanziso ekwakuthethwa lona ngoDaniel umprofeti. Ingangoku kukumakhulu amane anamashumi asibhozo anesithathu anesine anesihlanu amashumi asibhozo anesithandathu eminyaka ngaphambi kwakhe kumakhulu amane anamashumi asibhozo anesithathu eminyaka ngaphambi kwakhe ngoDaniel umprofeti limi endaweni engcwele ngoku jongani ezibhayibhileni zenu loo nto ikwizigweqe olesayo makaqiqe ngoku uthetha kumajuda afuna ukwazi malunga nale tempile iyakutshatyalaliswa nini na iyakuphinda yakhiwe nini liyakuba nini ixesha apho kungasayi kubakho litye phezu kwelinye iyakuhlala ixesha elingakanani wathi xa uthe wabona isikizi lesiphanziso limi apho Daniel limi endaweni engcwele wathi xa uthe wakubona kusenzeka oko ngoku makathi ofunda aqonde ukuba uthetha ngantoni na naso isizathu sokuba sibe siyathandaza kuthixo ukuba ayenze loo nto igqibelele kangako ukuze kungabikho nesinye isithunzi sokuthandabuza ngokuba asimelwe kufaka ingcaciso eyethu kwezo zinto imelwe kukuza ngoyitsho inkosi ngoko ndiyiyeka kanye kuloo ndawo ndide ndibe nokuyiqonda kwatyhilwa zonke izinto kuye isikizi ke khumbula oko kwintsingiselo embaxa kanye njengokubiza unyana wam aphume eyiputa njengoko uisraeli wabizwa waphuma ngokunjalo noyesu unyana wakhe wabizwa waphuma yiloo nto kanye ke yakwenzeka ngokuchanekileyo ngokuqiniseke njengokuba ndimi apha kwaye wayenza ngolo hlobo waze wayenza yafihlakala yafihlwa yonke kwibandla sisawungena kuloo nto koko kuqonda kwintlantlu ntandathu indlela athe wayigcina yonke ifihliwe kwibandla uze ibandla libe liyikhangele mzuzu ngamnye lingazi uba uzanini na kodwa ngoku isigaba sebandla sesiza kuphela ngoko lilungele kanye ngokukuza liyazilungiselela nje nase sona sibaluleke kakhulu kwizibhalo ezikule ncwadi senza ntoni sixela ukuvalwa kwesizwe samajuda abantu abangamajuda isibhalo amashumi asixhenxe veki sityhila sithaze ngokuchanekileyo ukusukela kwixesha wathi ngalo Daniel waqalisa apho kude kube sisiphelo sokupheliswa kwezinto zonke sisesinye sezona zalatha maxesha sibalulekileyo bangapha bakhe bandiva ndisithi uba ufuna ukwazi uba kungolwezingaphi na evekini khangela kwikhalenda uba ufuna ukwazi uba leliphi na ixesha esiphila kulo khangela kumajuda injalo loo nto yiyo leyo kathixo ikhalenda iqala kanye ususela apha nasiphi na isifundo sasezakwalizwi nasiphi na isifundo sasebhayibhile nabani na uya kuxelela ukuba esi salatha maxesha amajuda ngoku leliphi ixesha esinalo thina nje bantu kushushu akunanto yakwenza neentlanga la matywini asixhenxe izibethe sixhenxe oye haba sixhenxe amaxilongo asixhenxe akanawo kwanto uyakwenza noko ibandla leentlanga liyakubelisebuqaqawulini ngelo xesha akunanto yakwenza konke nathi bandla leentlanga kusebenza kuphela ngoisrayeli Daniel abantu bakowenu neYerusalem
And discloses the fact that God deals
Goku. Only Goku kutyhila inyaniso zokuba uthixo usebenza ngamajuda kuphela xa esemhlabeni wawo halleluya nantso apho ndicinga ukuba ichane ucwethe khona kanye kuloo ndawo basoloko bezama ukuyenza iqale ngexesha uisraeli wayelapho ngexesha likadaniyeli kwaye omnye umbhalo omkhulu ukuba ndiyazi uba abanye babalandeli bakhe bahleli apha andizi kuyithetha kodwa naso isizathu sokuba babe nayo yonke le nto yobuxoki uyazi indlela wathi ngayo mamelorite ngaphambi kokuba babe ngama-seventh day adventist into abayenzayo apha phezulu ngo-1919 bazifakela impiko nake nayibona naloo nto kwiphepha ikuria baze banyuka apha uba babhabhe ngaloo ntsasa babeyithabatha kwiiveki ezimashumi asixhenxe zikadaniel ha amamelorite ngoko emva kwexesha ngonkosikazi Ellen White wayengumprofethikazi wabo bajika wasibiza ngoba bangama-Seventh-day Adventists. Ke ngoku balitshintshe lelo gama laba yi-The Voice of Prophecy, yabona. Ngamagama amathathu esingisele kumbutho omnye wokholo olugwenxa. Ngoku kodwa abakho nyanisweni ngoba bazama ukubhekisela loo mashumi asixhenxe veki kokubini kumajuda nakwintlanga yaye uthi apha kokwabantu bakowenu kwaye uthixo akazange asebenze ngamajuda engaphandle kwepalestina yaye ngethuba likamesiya kumashumi asixhenxe kwiiveki ezimbini wanqanyulwa engenzelwa yena ngenxa yethu wanqanyulwa Israel wachitha-chitha yaye kakhanga akazange abuyele kumhlaba wakhe kwade kwakule minyaka imbalwa idlulileyo ngoko elo xesha lalingabalelwa kwisigaba sebandla niyayifumana ayinakuba ngowe-1919 ndinganibonisa into eyenzeka ngowe-1919 kodwa ngokwakuxa ingelosi xa umyalezo wengelosi yesithathu wathi waqhubeka kwazi kwaphuma uyeya ngokuchanekileyo kodwa ingekuko leyo yayikukumiswa kwemfazwe ngendlela engummangaliso siza kuyifumana loo nto kwisahluko sesixhenxe sakufika kuso savuka kwisahluko sesixhenxe nakhe nandiva nonke ndishumayela ngaloo nto amaxesha amaninzi yabona xa umyalezo wengelosi wathi ibambeni imimoya emine yomhlaba side sibatywine amajuda abakhonzi ke ngoku ahlala elindile sade sonke isigaba sentlanga sabe sisusiwe ngoko xa ingena ngoko utywina amajuda ikhulu lamashumamane anesine amawaka lamkela umoya oyingcwele nalo ikhulu elamashumamane anesine lamawaka lityiniwe isityhilelo isixhenxe nake nasifunda ndase ndabona isihlwele esikhulu sele sisezulwini wasibona uyohane sazo zonke intlanga ilwimi nezizwe baye babemi phambi kothixo benamasundo ezandleni zabo bethiwe wamngeza imhlobo ecula halleluya Amen. Uzuka ubulungu imbeko komelela amandla makabe kuthixo wethu ngonaphakathi nganaphakathi. Amen. Bekhwaza. Yohane wayenayiqonda ngoko kodwa wakhangele emva waza wabona phezu kwentaba esinaye uqaqawulo. Ikhulu elinamashumi amane anesine amawaka elalingazingcolisanga ngabafazi. Amajuda abafazi amabandla ayengazange ajoyine imbutho amaluthera ubuyisile ubhaptizi uburhabe kodwa ayehlele ngamajuda ukusukela ekuqalekeni ama-orthodox enetemple yawo apho inqula phezu kwentaba yesinayi nalo ikhulu elinamashumi amane anesine lamawaka ngoko kuyawuye kusemva koko ibandla lisebuqaqawulini yabona ngoko umnumzana smith wayephosisa kunyanzelekile ukuba kube njalo kuba uyakuthini uyibhekisela phaa ngowe-1919 uthabathe ikhulu lamashumi anesine lamawaka olukhuphe ngoko ubuyele emva kuburaselite kwakhona yabona ngoko ubuyele emva kwimfundiso yeburaselite yokuba uyesu ubuya ngowe-1914 ngowe-1919 wathabatha ibandla lakhe ke ngoku umzimba ongabonakaliyo jikeleza phezu komhlaba evukile esiya kwingcwaba likamakhulu kwingcwaba likatatomkhulu ebavusa bonke abo bengamaraselite yimfeketho leyo ayiphatheki ngokwelizwi ayisayi kuba nasiphumo sinyani hayi mhlekazi ayingekhe kodwa uthixo unayo inyaniso yaye nguye onokuyitolika uthixo ayibeke kuloo ndawo ayibonakalise ngokuchanekileyo kuthi yabona ndiyakholwa kuba uyakuyenza loo nto andiyazi ndiyixelela inyaniso andazi kodwa ndiyakholwa ndiyakholwa ukuba uyakwenza njalo ngoko uyabona uthixo akazange asebenze ngamajuda ndifuna ukuba uyigcine engqondweni le nto okoko uisrayeli yiloo nto ebendizama ukuyixela lo mzalwana ohleli ngaphaya uthetha ngokuya kwaisrayeli hlala kude kwisrayeli hlala kude kuye nonke bantu nithetha kuguqula amajuda phambi koba lo myalezo uphele ndiyakubona ukuba loo nto itsho inkosi ngelizwi nangomoya uisrayeli uyakuguqulwa isizwe siphela ngobusuku obunye ibhayibhile yatsho kodwa ivangeli ayiyinokuya kubo zikho izibhadibhadho ezimbalwa ezingaphandle nokunjalo njalo eziya kungena ezingaphandle kubona wona mzimba wobujuda eziya kungena zisindiswe inyaniso leyo ndiyakholwa kuloo nto ngentliziyo yam yonke kodwa khumbula okoko nje uisrayeli engaphandle kwesizwe sakhe akanakusindiswa ngoku ayajika yaye bayakusindiswa isizwe siphela ngamininye ibhayibhile yatsho ngene imini enye ayakuziswa ngokupheleleyo uisrayeli wonke abuyiselwe kanye kuthixo kuya kubakho into enjalo enkulu eyakubetha uisrayeli ngenye imini ngokude ishukumise isizwe siphela umprofethi wakhwaza wathi uyenze ngamininye le nto ngamininye bayakuyibona uyakubakho into enamandla eyam imbono iyakuba ngumprofethi onamandla oyakuvela eme phambi kwisrayeli amqondakalisele ukuba umesiya usaphila uba umesiya uyaphila abamalayo nguye awubafunda laa bhayibhile incinane ngoku le bhayibhile yakaisrayeli bayifunda ukusuela ngasemva ukuza ngaphambili indlela abayifunda ngayo kwaye niyazi indlela lwesijuda elubhalwa ngayo ke ngoko bakuyifunda yaye bafunda leyo uluyipetro wayithumela apha ezantsi kuwo isigidi sebhayibhile athi ukuba lo yesu yayingawo lawo amajuda awayikhulisela ezantsi eireni nasezantsi apho angazange eve nto injengomesiya athi ke akulungisela ukubuyela emhlabeni wawo kuba ayingakwazi nokukhwela kwezonqwelomoya ayesalima ngamakuba kudala nakhe nayifunda loo nto kulinda inyanga iluke bangaba ke bayifunda loo mihlathi kwiluke nakwitimes ulindi uba ngokuqinisekileyo nayifunda yabona ayingavumi ukukhwela apho laa rabi mdala wema apho wathi khumbulani umprofeti wethu wathi siya kuphindela emhlabeni wethu siphezu kwamaphiko okhozi halleluya zizwe ziyaphuka israyeli uyavuka imiqondo siyachazwa ngaphambili ibhayibhile imihla entlanga ibaliwe izele zintsizi buyani nikhululelwe kwelenu ungcono uvuke wakho waliva waphinda ukuliva waphinda ukuliva kodwa iya kuba liqala ukugqibela ngolunye lwezintsuku uisrayeli ubuyela emhlabeni wakhe ngaloo mhla uthixo ayakubalela uisrayeli ekubeni usisizwe yiloo mini kungayisayize kubekho enye intlanga isindiswayo ndiza kuyiqondakalalisa loo nto ngeeveki ezimashumi asixhenxe ukuba nje ndinokuzifumana ezo ntsuku ndisaya ngaphaya ndiye kufumana izalatha amaxesha esenzululwazi yeenkwenkwezi nesejulian esenkwenkwezi nesaseroma nazo zonke zikho izezinye kwindawo ethile ikho into ekho uthixo ayazi malunga nayo yaye yena unako ukuyityhila bona ndiyazi uba ikhalenda ijulian inamakhulu amathathu anamashumi amathandathu anesihlanu anesinye kwisine sentsuku ngonyaka ngoko o iphithene nje yonke kodwa ikho inyaniso ndaweni ithile ndibona amabandla amaninzi kangako imibutho emininzi kangako abantu abaninzi behamba ngalo abanye amaria abanye benqula le naleya nenye imele ukubakho inyaniso ndaweni ithile umele ukuba ukho uthixo kwindawo ethile umele ukuba ukho umyalezo kwindawo ethile ndibona abaprofeti babuxoki bevela besenza ngokungathi baqalwa ingcinga nazo zonke ezinye iintlobo zezinto ziqhubeka ngoko kumele ukuba omnye onene ukho ndaweni ithile ekuthi oko kulinganiswa kube kukulinganiswa yena ndibona abantu besiya bengena enyameni bekhwaza beqhubela phambili baze baphile zonke iintlobo zobomi kumele ukuba kukho umoya ingcwele wenene kwindawo ethile ndibona abantu bezama ukuzenza abangabenkolo njalo njalo bezama ukuphila babe ngabaphakamileyo ndiyazi uba ukho uthixo wenene endaweni ithile ukho umoya ingcwele wenene endaweni ithile kuba loo nto bubandakanisa bakudala obulinganisa wona obuthile obuxoki bakudala kumele ukuba kubekho into ethile yenene umntu abantu ibandla uthixo kumele ukuba kubekho into ethile inene endaweni ithile kuba ezi zizilinganiso nje zayo ikho into ethile inene endaweni ithile ndathi kweli bandla malunga nezipho zenu phulaphulani izipho zenu zigcine ndisebhayibhileni musani umisela ngenye into ngelithiwa isibhakaphaka sizele zeziyinene masigcine ezo ziyinene masifumane ziyinene kunganjalo singebi nazo nokuba nazo amen ngoku ngokusondeleyo kuyinene uba uthixo usebenza ngoisrayeli kuphela xa ekumhlaba wakhe masithabathe ngethuba uthixo uabraham washiyela kowabo wehla wayakungena iyiputa kwenzeka ntoni wahamba wemka kwintando kathixo akazi asikeleleke wade wabuyela emhlabeni wakowabo uthixo akazange asebenze ngayo hayi ngambona hayi ngayona ntoni enye wade wabuyela emhlabeni wakhe khangela uisrayeli xa wayethunyelwe ezantsi eyiputa amakhulu amane eminyaka akukho mmangaliso akukho mqondiso okonanye into eyenzekayo phakathi kwabo ebhalwanga kwezembali incwadi yayisekwayo loo nto indala yamashumi alitoba netoba yaya enkonzweni yanikela ngemvana yenza amaria okanye nantoni eyayiyo phindela emva nyaka ozayo ikwayo loo ndlela abavingeleli bayixambulisana urabi usibanibani sawunyula urabi usibanibani unokufunda ukuthe chatha wazi ngokungcono ngamayiputa into yokuqala uyazi amayiputa nanabo bebonke babe yinto enye yiloo nto inye yenzeke kwibandla sisonke siye kubuyisile okanye ubhaptizo okanye uburhabe sasifumana isidanga esiphuma ehartford sinesidanga ewhitton sinesidanga esiphuma kwenye indawo okanye ubob jones thina sinesidanga ibachelor of art sine-dd lld okanye enye into ifumbe yaya kubeni yintoni loo nto inqumba emfitshimfitshi kulo ndlela kwakuyiyo iphutha. UThixo akazange asebenze ngo-Israyeli wade wayakufika emhlabeni wakhe. Yiveni, itsho inkosi. UThixo akasayi kusebenza ngebandla lakhe lide libuyele kumhlaba walo umyalezo welixa. Buyelani kwakuqala. Yahlukanani neembono zenu zobuyisile ububhaptizi burhabe ezenu zobupentekoste assemblies ubunye ubuthathu ubuhlanu nokuba yintona enye ibandla likathixo ubunazareni pilgrim holiness ibandla likakristu zonke ziintshukumo zobuxhasi kristu kwaye ndiyaqaphela ukuba oku kufikeleleyo kwihlabathi lonke yonke loo nto iphosakele yonke yomtyholo obe akho amadwana obuthixo kuzo zonke ezo zinto akho abantu banobuthixo kuzo zonke ezo ntshukumo kodwa umbutho ngokwawo awungokathixo ye uthixo akasaye kuza usikelela akazange ayenze loo nto ndicela nawuphina ongowezembali oya kuliva elikhasethi ubabhala ndixelele nanini na ibandla elathi lazenza umbutho uthixo akazange alibekwe phaya angakhe asebenze ngalo kwakhona ndixela apho wakho buvusa khona ubuluthele kwakhona ubuwisile nobumethodist okanye umpentekoste akazange umbutho walala apho wangena ukubonakala wabona uthixo wathi abathi abantu ngabanye wazama ukukhombisa abantu emva kwilizwe labo besuka ke awo bantu ngabanye babhetyebhetye kangako bangoosisi banohlobo oluthile lwesidanga bade bazibumbe benza omnye umbutho bawenza ngumntwana wezoko ngokuphindwe kabini kunoba kunjalo ndawo yokuqala kodwa ndayenithile ngokuqinisekileyo uyehova unendoda anokuibeka ezandleni zakhe engasayi kwenzela kunye nabo nabuthixo umbutho ongenabuthixo eyawuthi jike abantu babuyisele kwiliwa ukristu yesu babuyele kwipentekosti yasekuqalekeni nakumoya ingcwele wasekuqalekeni ngemiqonzi yakuqala nemangaliso yakuqala ngokuqiniseleyo unayo ndaweni ithile engayokugoba phantsi kwalo naliphina uhlobo lwentshutshiso ibaleke iphele iwe nayiphina enye into eyakuhlala nalo uthixo akazange amsikele uisraeli wathi wabuyela emhlabeni wakhe uthixo akanakuza kusikelele ngumwisile umbhaptizi umrhabi umkatoliki okanye umpilgrim holiness umnazarini ibandla likakristu okanye umbutho wakwamoya asoza kusikelele ngolo hlobo buyela emhlabeni wakowena ekuqalekeni ubuyele kumava okwamoya njengoba yenzekayo ngomhla wepentekosta xa amandla kathixo ophilileyo aguqula loo mawaka abantu azenza zavutha iintliziyo zabo ngomlilo kathixo owabonakaliswa uyinene hayi imiqonzi yokulinganisa hayi ukufundwa kwengqondo ngobuchwepheshe bokuthile bokwenziwa hayi impoxo ethile ukuyawungena kukhuphiswano lukagxhuphugxhuphu njengoko sinalo emelika ubani onokuba neyona ntente enkulu okanye ngubani onokuba nesona sihlwele sikhulu kwenza ukumahluko okuthixo oko uthixo ufuna ukuba abantu banyaniseka entliziyweni hayi isihlwele sikhulu kwaye sisonke sinokhuphiswano lukagxhuphugxhuphu apha siyabaleka lelinjani ihlazo ukubona ukuba singongeza elinye iwaka kunaye kumbutho wethu lihlazo ufuna sibuyele emva kwinyaniso sibuyele kumoya emva ekukhanyeni okukuko sibuyele emva kwindlela ephakamileyo kakristu sibuyele enyanisweni angathini uba sisikelele ngolo hlobo sihamba ngalo akasokuze akazange amsikelele uisrayeli engadanga abuyele kwilizwe ledinga yaye bathi babuyela kwilizwe ledinga imiqondiso nemimangaliso yaqala ukwenzeka wathumela indoda kanye phakathi kwabo ogama lingumoses wehla nantoni lo moses imfundo yakhe yeza kwalizwe egudisiweyo ingaba wehla nesidanga ibachelor of art ingaba wehla ne-lld phd wehla enamandla amandla kayehova ekuba nomyalezo buyani kwilizwe siye kwilizwe lakuthi buyani ow nikhululwe uba niye kwelenu amen. Isithuba esisondle kumawaka amabini eminyaka amajuda abengaphandle omhlaba wawo echithwe imimoya yomine omhlaba Indlela besinothi siwenze ngayo lo myalezo uthabathe iveki ngoku uba sinongena kwincukacha. Singamkhupha uSirayeli abuyele umva sibonise bawasasazwanini na lulawulo lwamaRoma ekwaleni kwakhe uMesiya. Indlela awagqothelwa ngayo kuzo zonke izizwe eziphantsi kwesizulu. Sibuyele kuyakobi uSirayeli emva iGenesis 44:45. Sibonise apho emva indlela abasikelelwe ngayo abo mawukhulu abaxela ngochanekileyo apho kuya kuba khona ukuma kwabo ngemihla yokugqibela. Yaye ndingalibonisa ngokuchanekileyo sonke isizwe sikaSirayeli, sizwe ngasinye sakwaSirayeli simi ngokuchanekileyo esizweni apho kwathiwa siya kuba khona. Yaye naku ke namhlanje amaJuda la siwaziyo asingomaJuda wenene. AmaJuda enyaniso ngala ma-Orthodox wenene angazingcolisanga ngezinto zehlabathi, angahambanga aphi majoyina ezinye iinkonzo. Ngawo la abuyela phaya ngaphesheya aphila ngokudla isonka samasi nesonka phezu kwenduli engavunyelwa ukuba angene kweso sixeko sakudala. Kwafuna bazakhele isixeko kweli cala kumhlaba ngengokabani bekhonjwe ngoomatshini nemiphu macala omabini kodwa uqalisile ngokuvelisa amasebe akhe. Amen, amen kwakhona. Ixesha lisondele. Kukho Ishmael noIsaki bemi apho bexambula malunga nomhlaba nangoku kodwa ungokaSirayeli. Uba kuthe kwenzeka uwele ungeke uJerusalem entsha abayi kuvumela ukuba uze kuJerusalem endala. Umele kuqala apho qala baze bakuxakisele yona yonke ama-Arabhu baze bakuthathe bakusekwelinye icala ngabantwana baka-Ishmael apho. Kodwa linda, kukho ixesha elizayo xa abantwana bakaThixo baya kuyithabatha bathabathe ulawulo. Injalo loo nto. IJerusalem yakwakhiwa ngokutsha, amadini emihla ngemihla ayakumiselwa. UMchasi Kriste uyakwenza umnqophiso kwiveki ezintathu zokugqibela. Embindini wazo uyakwaphula lo mnqophiso abajikele bukatolika. Isikizi liyakusasazeka kuyo yonke indawo. Ngolo hlobo sizeke isiphelo sibekho. Khangela iveki ezimashumi asixhenxe. Ewe, basondele kumawaka amabini eminyaka bemkayo babegxothiwe ngoku bangabantu njengoba kwakunjalo kwenziwa lukhuni kwentliziyo kaFaro. Kwanyanzeleka uba yenze lukhuni intliziyo kaHitler. Izigidi zawo zafa. Khangela kulo Eichmann onetyala lokubulala izigidi ezithandathu zamaJuda. Izigidi ezithandathu zawo, imiphefumlo yabantu, intsana, abantwana abadala, bonke babulawa ngu-Eichmann indoda enye. Khangela kwiRussia indlela enawakhuphela ngawo phaa ngaphandle. Bawatyala kuyo yonke indawo ebesisizwe esideliweyo kodwa ngenxa yokuthanda imali kwawo abuya kwakhona. Kodwa amasalela amancinane abuyela ePalestina. Amen bazalwana. Xa nimbona eqalisa ungena emhlabeni wakhe angena apho ngoku uyakwenza malunga nekhulu elinama-44 amawaka. Kwenzeka ntoni ke? Ayakumazi uYosefu wabo, ungakhathazeki. Ewe mhlekazi, yaye bonke beme apho belinde ukuba kwenzeke loo nto. Kwangalo yure ke yakuthi izizwe ziwavumele ukuba sisizwe kulo nyaka upheleleyo. Xa kuthe kwathi chapha oko sikufutshane nesiphelo ibandla intlanga limkile. Lo ngenzeka naxesha nina uThixo angathi Israyeli ngabantu bam. Xa kwenzekile oko intlanga kuphelile ngazo. Bawunyathelela phantsi watsho uYesu kumateyu 24 isikizi lesiphanziso. Bawunyathelela phantsi iindonga zeJerusalem kude kuzaliseke ixesha lentlanga. La kuba liphelile ngoku amaJuda ayakubuyela eYerusalem ukuza kumisela ngokutsha itempile nonqulo lwetempile. Siza kuyifumana yonke loo nto kwimiyalezo elandelayo. AmaXhosa eveki zenjongo entlantu ntandathu. Ngoku ndizafunda nje le phambi kokuvala kuba sekumalunga nexesha ngoko lokuba sigoduke ukuze sibuye kwakhona ngokuhlwa ngentsimbi yesixhenxe. Okokuqala uba uyayibhala kukuza kugqibela isiqeqo. UDanieli isahluko setoba umqolo wa-24 uza kugqibezela isiqeqo inye. Uza kuphelisa isono isibini.
To make reconciliation for iniquity. 3.
Ukuza kucanya kushelwa kobugwenxa. 4.
To bring in everlasting righteousness.
Ukuziswa kwalowo ulilungisa. 5.
To seal up the vision and prophecy.
Ukutywinwa kombono nesiprofeto. 6. Ukuthanjiswa kwalowo ungcwele. 6. Kwayiloo nto esiza kuthetha ngayo ngokuhlwa nje uThixo esenza kuzaliseke. Ngoku yima mandiyiphinde kwakhona uze ube nokuyiqonda. Okokuqala kugqityelwa kwesirheqo. Okwesibini kupheliswa kwesono. Okwesithathu kucanyakushelwa kobugwenxa. okwesine kukuziswa kolilungisa, okwesihlanu ukuqina kombono nomprofeti, okwesithandathu kukuthanjiswa kwalowo ingcwele. Mandinifundele yona ngoku iphuma eBhayibhileni, ivesi yamashumi anesine. Sisibamiselwe iveke ezimashumi asixhenxe abantu bakowenu amaJuda. Nomzwako wenu ongcwele, nomzwako wenu ongcwele uIsrayeli, amaJuda, iJerusalem. Ukuba sithintelwe isirheqo eyokuqala, zicinywe izono yesibini, kucanye kushelwe ubugwenxa eyesithathu, kuziswe ubulungisa kunaphakade eyesine, kutyinwe umbono esihlanu umbono nomprofeti, ithanjiswe ingcwele kangcwele eyesithandathu. Yiloo nto kanye awayezokumxela yona eyayiza kwenziwa kube ke kufika isiphelo. Ngoku ngokuhlwanje sizawungena kubenza into nayezo zinto size sibone ukuba sisondele kangakanani na kuzo, ukuze kucabelani layo singenise sibeke ezo zinto ngokwexesha ngokuchanekileyo apho simi khona. Ndiyamthanda uIsrayeli ebuyela emhlabeni wakhe kwaIsrayeli. Make ndithethe nje le nto ngokomzuzwana, ndiqonda ukuba ikhaseti licinyiwe, mandithethe oku. Kwangalo yure uIsrayeli abasisizwe, isizathu sokuba ndasoloko ndikholwa kubantu abafundayo apha kukuba kwakukho into endiya kuba nenxaxheba phambi kokuba ndife yokubuyisela uIsrayeli enkosini. Ngokuba xa kanye ngayo lo yure ngokwetshat yePan American, uIsrayeli wavunywa ukuba sisizwe okuqala kwisithuba samawaka amabini eminyaka ukusukela ekubeni bachithachithwayo bengobantu. Kwangayo yona lo yure ngokuchanekileyo ngeyure entloko, ingelosi yenkosi yahlangana namphaya ngaphesha yandithuma ukuba ndinevangeli. Kwaloo nto inye ngoMeyi umhla wesixhenxe 1946.
Now, then, another thing that gives me to know, it's restoring the
ngoku ngoko enye into endinika ukuba ndazi kukubuyiselwa kwentliziyo zabantwana zibuyele koyise neentliziyo zoyise kubantwana. Umyalezo qaphela kumalaki isine, hayi isithathu, isine. Enye into ngethuba uBhili unyana wam kunye nam nomzana uAnn Baxter sasihamba sonke sisiya ePalestina. Emva kokuba sasihlangene namaJuda kwamzana wakhe Bright baze bayibona inkonzo, uLouis Petru wayewathumele izibhayibhile phaya ngaphesheya. Waze wathi la maJuda eza athi kubani akubiza iqela leenkokeli zakwaIsrayeli. Ndithetha hayi abarabi batsha nawo wonke la matheko wabo, koko uhlanganise iinkokeli zenene zamaIsrayeli. Yaye sifundile kule Testamente entsha kwakhona siyazi uba xa uMesiya esiza uya kusifundisa ezi zinto njengalaa mfazi waseSamariya. Siyazi uba uMoses wathi uMesiya wethu uya kuba ngumprofeti. Yaye xa unokubaxelela ukubabonise ngesibhalo oko siya kufumana kumyalezwa ngokuhlwa nje ukuba kwanyanzeleka uba zenziwe mnyama iintliziyo zabo banqanyulwe ukuze isithuba sentlanga singene, kwaye sasiya kuba nethuba noxolelwaniso lwentlanga, zibe iintliziyo zabo zenziwa lukhuni kanye njengoba kunjalo ngexesha likaYosefu njalo njalo, ukuze ke kungenziwe loo maJuda endaweni yawo aze abizwe loo madoda ephuma kweso sihlwele kanye njengoba usenza kwezi ntlanga zilapha ngaloo mpefumlelo yomoya. Ngoku athi ukuba lo Yesu uba unguye uMesiya namazwi akho ayinyaniso, ngoko akafanga kwaye uphilile. Yaye ukuba uyaphila wathembisa ukuba uya kuba kwabakhe abakhonzi bakhe, abakhonzi bakhe, abafundi bakhe. Yaye ukuba singambona esenza umkhonzo womprofeti, ngoko siyakukholwa ukuba yena unguMesiya. Yenjani ukugqibelela into ngokuchaneke kanye? Ngoko ingenza ntoni loo nto? Isizwe singazalwa ngamininye phakathi kweenkokeli, ngamunye kuzwa ngathi siyayazi. Xa lo rabi ethetha loo nto kuphelele apho. Isizwe singazalwa ngamininye, uIsrayeli uya kuzalwa ngamininye. Ndandisendleleni ndime eCairo, eEgypt, ndiphethe itikiti esandleni, kwathi ngeshumi elinesibini okanye amashumi amabini emizuzu phambi kwexesha lokubizwa. ngabelungisela ukukhwaza ndandisihla ndisiya kubona icebo elincinane lomsimbithi kukho ingonyama incinane eyenziwe ngomsimbithi inebamba lendlovu ndandiza kuyithumela kugqirha uthile ngumhlobo wam ugqirha usem ade ukwenzela into yokucinezela amaphepha ndandikhangele kuyo ke kwakho into ethi kum asikabi lolixa hlala ngaphandle kwepalestina ndaze ndacinga ibindim nje lowo ndicinga loo nto ndaqhubeka ndibheka phambili kwakho into ethi asililo ilixa eli ndaze ndajikela ngemva kwendawo yokulayisha impahla ndaphakamisela izandla zam kuthixo ndathi thixo ingaba nguwe lowo uthetha nam yathi asililo ilixa eli hlala ngaphandle kwepalestina asililo ixesha eli ngoko ndathabatha itiki lam ndalijika ndehla ukusuka apho ndayakuphuma erome ndabuyela elisbon uya kwela maphutukezi nokusuka apho ukuza kungena kwizizwe zemelika ilixa alikafiki ubugwenxa bentlanga abukazaliseki ukuya nje ekupheleni kwendebe kodwa ngenye imini iyakwenzeka loo nto kwaye uthixo uyakuthumela umntu othile apho ongumprofeti aze waqondise ndiyathemba uba uthixo uyakumvelisa kungekudala noba kuyakwaphi na amvelise ngokukhawuleza ndiyakholwa ukuba oko kumele ukwenzeka nantso into esikufundela yona oku kungokuba sisondele kakhulu yayikhumbula kwangalo mzuzu amajuda akwamkela ngayo ukristu ibandla lentlanga limkile ngoko iintlanga zifana izibetho zigalelwa phezu kwazo imbandezelo ke bangathini abantu abafundisa abakhulu abafundisayo babe bejonge kule bhayibhile ngolu hlobo baze bathi bandla liyangena kwisithuba sembandezelo ngoku ngekho sibhalwe ebhayibhileni ngaloo nto abanayo nento enye indoda ethile yandixelela ngekudala kwithuba elidluleyo yathi o udat mcpherson wasifundisa ukuba ibandla liyangena kwimbandezelo kuba siya kuba zizibane ezikhanyayo ngelo xesha usirayeli ngelo xesha hayi intlanga sezimkile ibandla alimelwanga kungena mbandezelweni inamba yakhupha amanzi ngomlomo wayo isahluko seshumi nesixhenxe yenza imfazwe namasalela intombi ezileleyo hayi ibandla lenene limkile selikwisidlosa ngokuhlwa somsitho ngenxa yaba isithuba sexesha apho kuya kube kuqhubeka isidlosa ngokuhlwa somsitho iveki yokugqibela yaye ngoku xa imbandezelo iyakungena xa iinkumbi neentshutshiso ziyakuvela phezu kwamabandla izinto ezilolo hlobo ngoko ekupheleni kwisahluko soshumi elinethoba nalo lisiza likunye nomyeni walo halleluya ukumkani kakumkani nonkosi kankosi isambatho sakhe sithiwe nxuwe egazini nomkhosi wasezulwini khwele amahashe amhlophe usiza kunye naye nalo lisiza uzawuthabatha indawo yalo kwimileniyam amen o
Be the name, oh, blessed be the name, blessed be the name of the Lord, blessed be the name, oh, blessed be the name, blessed be the name of the Lord, Jesus is the name.
Yenza njani loo nto ulenza libe likhulu ebomini bakho uphila ubomi ngokuze baze babe nokuthi nanku yamkhonzi kakristu nanso indlela ulenza likhulu ngayo igama masibone oanimthandi ow bethu yicuwo lethu elincinane ngoku esitali udaladala ndiyazi uba kunjalo ngenene usana lwazalwa uza kusindisa abantu ezizonweni zabo uyohane walubona elunxwemeni imvana ngonaphakade loo mvana inamatyuni asixenxe ikuphela kwaye ezulwini nasemhlabeni eyayinako ukuwathabatha
in a manger long ago I know it's really so. A babe was born to save men from their sin. John saw him on the shore, the Lamb forevermore. Oh, blessed be the name of the Lord. Oh, blessed be.
Ngiyakuthanda ukudumisa nikuthandi nina ngoko asisenkonzweni sizele nje ukuva umyalezo kona kuhamba nawo kodwa sisayibandleni ukuza kudumisa sidumise sikumoya nenyaniso niyivile inyaniso lilizwelo yabona ngoku ukudumisa kukuzichaza kuye yabona o ndiyayithanda loo ndoda yasegalile siphe isingqi esincane kwelo emhlekazi uyalazi thethi ndiyalibala ngoku masibone masibone.
Love that man from Galilee, for he's done so very much for me. He's forgiven all my sins, placed the Holy Ghost within. Oh, I love, love that man of Galilee. The publican went to pray in the temple there one day. He cried, O Lord, be merciful to me. He was forgiven of every sin and a deep place within. He said, come see this man from Galilee. Oh, I love that man from Galilee, from Galilee. For he's done so very much for me. He's forgiven all my sins, placed the Holy Ghost within. Oh, I love, love that man of Galilee. The lame was made to walk, the dumb was made to talk. That power was spoken with love upon the sea. The blind was made to see. I know it could only be the power of that man from Galilee.
Hallelujah.
Oh, I love that man from Galilee, from Galilee. For he's done so very much for me. He's forgiven all my sins, placed that Holy Ghost within. Oh, I love, love that man from Galilee. The woman at the well, he all her sins itself. How five husbands she had at that time.
Hello.
She was forgiven of every sin, and the deep peace came with her. Then she cried, come see that man from Galilee. Oh, I love that man from Galilee, from Galilee. For he's done so very much for me. He's forgiven all my sin, placed the Holy Ghost within. Oh, I love, love that man from Galilee.
Yamtanda, yamtanda nina. Ngenhliziyo yam yonke andimthandi nina akamangalisi yena.
The Prince of Peace, the Mighty God is He.
Masithobe intloko zethu ngoku sicinge ngalonto.
I once was lost, but now I'm found. I'm free from condemnation. Nations are breaking, no matter. Jesus gives liberty and a full salvation. He's saving me. He's keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer. Praise His name. Wonderful, wonderful, Jesus is me. Counselor, the Prince of Peace, mighty God, saving me and keeping me.
Icinge
I'm bound, I'm free from condemnation. Jesus gives liberty and a full salvation. Saving me, what does he do? Keeping me from all sin and shame. Right above it. Oh, wonderful is my Redeemer, praise
His name.
Wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, the Prince of Peace, my God, He was saving me, easing me from sin and shame. Wonderful.
Usuku. Ndivuya kakhulu ngoku ndisimsiwe, ndivuya kakhulu ngenxa yokuba ndilindele ukuza kwakhe. Ngoku izandla zethu siphakamisile ukuba sijongenene. Niyamthanda ngoko ndimele ukuba nithandane kuba ukuba andibathandi abo ninokubabona nditsho apha ndingathini kumthanda yena lowo ndingambonanga. Masibambe isandla somnye umntu sithi nje wenza eso sithilo losikhulu kuthi ngaba simthandi akamangalisi yena Indlela esinombulelo ngayo kwinkosi yethu Yesu akasayi kusishiya. Yabonani ndinani njalo kude kubese. Ngaba niyazivuyela iiveki ezimashumi asixhenxe zikaDaniel? Oh, asimthandi na, yenza njani loo nto? Sanyana ngenhliziyo yakho. Yesu siyabona kuba sisondela kwinto ethile. Uyesaya umprofeti wathetha ngayo, uYeremia wathetha ngayo, uDaniel wakhangela emva wabona oko bakuthethayo, wayenza intliziyo yakhe yachukumiseka. Waze wakhangelisa ubuso bakhe ezulwini, wazila enesirhwexayo nothuthu. Wafuna ukuva ukuze abe nokuyala abantu. Nkosi, siyabona ngencwadi kananjalo, incwadi yakho, incwadi kaIsaya, incwadi kaYeremia, incwadi kaYohane, uYakobi, uLuka, uMarko, uMateyu, incwadi zesityhilelo, zonke iincwadi zakho ukuba sisondele ekupheleni. Kwaye sikhangelise ubuso bethu ezulwini emthandazweni izincwini ufumanisa ukuba siphilaphina Nkosi. Siyaqala ukubona ukuthi qheke kokukhanya kwemini. Yaye Nkosi, siza kuwe, ukholo lwethu lukhangele kuwe ngoku. Sibekele bucala wonke umthwalo, sonke isono, yonke intwana ongakholwa enokusirhawula ngoku sisulu. Sigcinele kubizo lwaphezulu, sisazi uba ixesha lethu libaliwe. Sikelela abantu balapha Nkosi, bayakuthanda. Banga bakho baphumile, nguwe wenza isityhilelo. Siyathandaza ukuba usinike izinto njengoko silindele kuwe. Siphe ukufundisisa ukuko ngale njikalanga Nkosi. Siphe ukuqonda. Usibuyise kwakhona ngokuhlanje sihlaziyekile. Nkosi, ndithambise ngale njikalanga. Oh, ndisafunda Nkosi ngesi sizathu sinhlanhla ntandathu sotyelo lukaGabriel. Uba uGabriel uzele ukutyelela ezokunika intsingiselo enhlanhla ntandathu, Nkosi, simele ukuyazi loo nto. Sifundisisa ngezo ncwadi sazi uba sisondele. Ngoko siyathandaza uba usityhile loo nto ngokuhlwa nje. Kwicala ndilawo Nkosi owuThixo sibeke ngendawo ezintsuku. Andazi uba njani na kodwa nguwe onokusizisa kanye kwelo xesha. Siphe oko bawo sikhangele kuwe. Siyathandana negazi likaYesu Kristu unyana kaThixo lisihlambule kuso sonke isono. Sikhangele kuwe ngoku. Sincede njengoko silindele kuwe bawo. NguYesu iNkosi yethu.